Amen. Inkosi libusise ningahlala phansi. Kuzwakale kukuhle kakhulu kungena kulobu busuku nokunizwa nidumisa inkosi nokubuyela ekhaya nokubona wonke umuntu bengikade ngibheke lokhu kusukela ekubongeni okwedlule ngenkathi ngangilapha ukubuyela emuva ethabenekele lami futhi angazi ukuthi ushonephi nangungapha ngiyamangala nje ukuthi bezoqhubeka athi amen kulokho niyazi kuhlala njalo kukuhle kuba lapha futhi bengilindele njengoba ngishilo kusukela ekubongeni okwedlule. Sisanda kusuka nje eNew York City lapho esibe nomkhankaso omangalisayo. Inkosi sibusisile lapho ngendlela namandla futhi besise Morris Auditorium nezixuku ebezigcwele phama futhi zehla zenyuka ezitaladini futhi bezizomanga phandle lapho zilindile uma umoyedwe ngena isibukeli nje niyazi futhi bengingacabanga awu ukuthize abanye abantu niyazi bayesontweni futhi khona ke into yoku kala into ethize eshiwo ukuthi abakuthandi bazosukuma futhi baphume futhi babe phandle lapho bevota ngubani obeyothola leso sihlalo lapho bephuma futhi kuyafika umsuku ngabunye futhi cishe ebangeni lendlu yasedolobheni futhi bebeyonqwabelana enhla nasezansi ezitaladini futhi inkosi sibusisile futhi yasinika imiphefumulo nokuphulukisa kuningi okukhulu kwenzekile futhi kona ke kudleni kwasekuseni kwebusinessman sibe nesikhathi esimangalisayo bathengise amathikithi abo aphela futhi kona ke ngicabanga ukuthi badingeke bavumele abangamakhulu bangene abebengenawo amathikithi kona ke bagcwalise amapassage nokuzungeza ihholo neminyango nokunye nokunye futhi nje sibe nesikhathi esimangalisayo umpristi oyiepiscopalian nayo yonke into lapho futhi inkosi isibusisile kakhulu futhi kona ke simile ekhaya elinye ikhaya lami eJeffersonville kusobala sengihlala eTucson manje Arizona njengoba nazi iminyaka emibili edlule futhi manje ngisendleleni ebuyele eTucson manje okokudla kwasekuseli kwebusinessman ngeviki elizayo ePhoenix lapho khona masinyane emva kokuqala kwenyaka siqala umkhankaso lapho ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwebusinessmen's international ngiyakholwa noma engqungquthela kazwe lonke eRamada Inn futhi kuhle kakhulu kuba lapha kuleli dolobha elihle laseShreveport kulobu busuku manje ngokuvamisile ngikhuluma isikhathi eside kodwa ngizozama ngawo wonke amandla ami ukukugcina phansi amahora amathathu noma amane noma kanjani kulokhu nakulesi sikhathi futhi ngiyazi nje ngiyalikhandla kodwa niyabo angitholi kunibona kaningi kakhulu futhi abaningi baya ekhaya ngaphambi kokuba ngibaya ekhaya enkazimulweni ngaphambi kokuba ngithole ukubabona futhi ngiyacabanga awu lokhu kuzoba ingxoxo yasemhlabeni yethu yokugcina ndawonye ngaphambi kokuba uthathe indiza yakho futhi abaningi sebehambile kungabazeki kusukela kulesi sikhathi ngonyaka odlule futhi mhlawumpe uma inkosi libala futhi sizodingeka sibuye futhi ngonyaka ozayo noma ngesinye isikhathi kuzoba ngabanye abaningi lapha kulobu busuku mhlawumbe mina uQobo asazi ukuthi yisiphi isikhathi esizobizwa ngaso futhi niyazi inkosi uJesu ingahle ngisho ifike ngaphambi kokuba lenkonzo ivalwe kulobu busuku manje njengoba ningazi angisiye ingcweti yokushumayela angisona isikhulumi ngiyayithanda nje inkosi futhi ngenza noma yini ngingayenza ngenxa yenkazimulo yayo futhi uma ngimile lapha kulo umsamo ngazi ukuthi indoda ayifana nomfowethu mo namaningi indoda inkulu eye yama kulo umsamo ungenza ngizizwe ngiwuhlobo lo kungesikhona ukuphuma endaweni angiqondile lokho kodwa ngiqonde indlela yami yokubhalwa nokukhulunywa kolimi nezinto ngizwa sengathi uma abantu bebengangithandi ngempela bebezosukuma futhi baphume lapho ngingene ephupiti ngakho ke nje bayangibekezelela futhi ngiyabonga ngakho manje kodwa ngihlala njalo ngiza nalokhu nalempokophelo angizi lapha kuba nje ngibonwe uma ngikwenzile bengizoya endlini yakho ukuzovakasha yabo ngiza lapha ukuzokwenza okuhle okwedlula konke ngingakwenza ngenzele inkosi uJesu Kristu ngenkathi ngiselapha ngilapha hayi ngenye inhloso kodwa ukukhonza yena nokuhle okwedlula konke ngikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani nokuletha kini izwi njengoba nje linikezelwe mina ukukhulekela abagulayo benu nabahluphekile manje sizoba nobusuku noma obubili umfowethu mo nami sizohlangana ukuthi sizokhulekela abagulayo khona ke ubusuku ngabunye sifuna wonke umuntu ongesiye umKristu ngethemba ukuthi ukuthize kuzoshiwo noma kwenziwe ukuthi nizoba ngumKristu futhi uma ungesiye uma usuvele ukholiwe enkosini uJesu Kristu futhi wamemukela futhi wabhapathizwa futhi awukawemukeli umoya ongcwele okwamanje ungakuvumeli lokhu kudlule ngakuthi nje lokhu kube ubusuku bakho ngoba khumbula uzoba namagama amaningi kakhulu nje kuleyo ncwadi futhi lapho igama lokugcina selengeziwe yilokho konke kwakho nelakho lingahle liliphelelise lapho iwundlu lifika futhi layithatha incwadi esandleni sokunene salowo ohleze sihlaleni sobukhosi leyo kwakuyincwadi yokuhlengwa futhi lawo magama lafakwa lapho ngaphambi kokusekelwa lakwezwe likathi lelo gama lokugcina labizwa incwadi icebo konke okunye kwembulwa ngaleyo nkathi izimpawu eziyisikhombisa zavulwa yiwundlu izimfihlakalo zebhayibheli lonke zazifihlwe lapho kubabe sinesikhathi bengingathanda ngisanda kuqeda ngalezo zimpawu eziyisikhombisa maduzane nje ngingathanda ukuphinda ngedlule kuzo futhi nje ukuthi inkosi isibusise kanjani abaningi benu bezwi lengakho futhi bafunda kuyiphepha bhuku ilife nezinto izinto ezenzekile ngaleso sikhathi ngenkathi babamba isithombe ngisho sezinge losi ezisikhombisa njengoba kwabikezelwa lapho sasiyentshonalanga futhi wangitshela izingenene ezintathu ngaphambili ukuthi kuyoba kuphi nokuthi ngiyobe ngimi kanjani lapho futhi kwakulapho futhi futhi amakamera oh amakhulu amamayela asibamba isithombe sakho khona lapho nje impela kwabikezelwa impela futhi uma ngake ngashumayela noma yini iphefumulelwe empilweni yami izimpawu ezisikhombisa futhi ngakho ke ngiyazi sisesikathini sokuphela futhi igama lokugcina liya kuleyo ncwadi noma igama lokugcina elihlengiwe elafakwa kuleyo ncwadi lokho kuyaxazulula ufikela ukuzobiza lokho akuhlenga futhi kungahle kube isikhathi esingajwayelekile senake nacabanga abantu bayoqhubeka ngqo nokushumayela ibandla liyoqhubeka ngqo licabanga ngisho ukuthi bathola abantu kuba basindiswe isikhathi siyobe sesedlule kakhulu ngale nkathi sokuphelile niyabo nomlayezo uyoya kwabalahlekile ngokuphelele njengoba nje kwenzeke izinsukwini zika Noah izinsuku ezisikhombisa emkhunjini kwenzeke izinsukwini zaseSodoma uJesu qobo lwakhe isigaba sakhe sakhe sesithathu senkonzo yakhe wahamba futhi washumayela emiphefumulweni eyayilahlwe phakade eyayise kuboshweni engaphendukanga ekubekezeleni izinsukwini zika Noah utasazi ukuthi yisiphi isikhathi lezi zinto ezingahle zenzeke ngaso futhi masixwayiswe masingabi nje sizungeze asenze ukuthile ngakho uma singalungisene noNkulunkulu asilungisane noNkulunkulu ngesinye isikhathi ngiyacabanga esahlukweni seshumi nanye sika Matthew ngikhole ukuthi yiso cishe ivesi lesithupha noma ukuthize ngina siqiniseko saloko yisahluko seshumi nanye ngiqinisekile impela bafundi baka Johane wathunywa nguJohane ngesinye isikhathi kuyobona inkosi Jesu kumbuza ukuthi ngabe ngempela wayenguye noma abefanele babheke omunye wathi hambani nikhombise uJohane izinto ezenzekayo zekayo nimtshele ubuse siwe ngakhubeki ngami futhi konake lapho benqamula igquma futhi uJesu mhlawumbe wababuka wathi lapho uma kuyobonani na futhi ba wathi ngaya kuyobona uhlobo luthile lomuntu ogqoke izingubo ezinhle na wathi base ezigodlweni zamakhosi futhi mhlanga untengentengiswa ngumoya na wathi ngabe nayo kuyobona umprofeti na wathi nithigini futhi omkhulu kunomprofeti uma ungakwemukela languye lowo umprofeti akhuluma ngayo malakho esithathu uthi ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami bafundi babuze ngesinye isikhathi mayelana nalombuzo bathi kungani ababhali besho abafundisi bemibhalo ukuthi uEliya ufanele afike kuqala ngaphambi kwalezi zonke lezi zinto zenzeke na
I remember he was talking to
manje kubulani wayekhuluma nabafundi hayi abafarisi abafundi bathi kungani ababhali basho ukuthi u-Eliya ufanele afike kuqala na wathi u-Eliya usevele ufikile futhi benza kuye abakuthandayo futhi anikwazanga kungathiwani ukuba ngelinye ilanga niyothola ukuthi siyoshaya isikhathi sokuhlupheka noma ukuthize wena uthi awu bengicabanga ukuthi uhlwitho liyofika kuqala yabo futhi iphimbo liyophendula futhi lilitshele uhlwitho seluvele futhi anilozanga njengoba kwenzeka emihlini kaNowa lapho imiphefumulo eyisishiyagalombili yasindiswa ngamanzi kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu abantu bayaqhubeka bacabanga nje ukuthi benza into elungile futhi konke kuzophela uNkulunkulu sawukele masihlole khona manje kulo busuku obumbalo obuzayo sibone ukuthi sikuphi asikhona mise amakhanda ethu futhi Nkosi Jesu nalezi zinto engqondweni futhi zethulwe kuleli bandla zethulwe kulaba bantu uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uzosindisa wonke umphefumulo eshi report ngalesi sikhathi obhalwe kuleyo ncwadi Uma bekhona lapha ungasindisiwe baba kwangathi leli kungaba ihora abasindiswe ngalo uma ekhona kuleli bandla kulobu busuku kwangathi lobuku ngaba ubusuku babo busisa umfowethu mo udadewethu mo nomndeni wabo abantwana nabo abantwana babantwana babo uNkulunkulu siyakubonga nje ngabo futhi umfowethu Lyle umfowethu Brown nabo bonke abazalane lapha ebandleni umfowethu Don nalesi sigejane sikahle sabantu wonke amalunga lapha uQaba siyakubonga ngabo futhi siyakhuleka baba osezulwini ukuthi ukuhlangana kwethu ndawonye lapha kulokhu kubonga kungahle kube ukubonga ukugcine siyoke sihlangane ndawonye kukho kulomhlaba ngakho ke uNkulunkulu masithathe ithuba futhi silondoloze isikhathi futhi siyaqonda ukuthi sekuba leyithi futhi sifuna yonke into esingayenza okusemandleni ethu ukwenza umsebenzi weNkosi uJesu ngaphambi kokuba afike Ngabe lathize nginohlobo lokuzizwela ukuthi ulinde thina ukuba siqede umsebenzi ngakho ke sisize inkosi kulobu busuku njengomuntu ngamunye wethu ukuze singakhathalela kakhulu abanye ukuze siphumele ezidaladini noma singene komakhelwane futhi singenise abalahlekile ukuze bengahle basindiswe Busise izwi lakho liyiqiniso Nkosi iqiniso lonke ngakho ke siyakhuleka ukuthi njengoba sizama ukulinga ukuhlephula lesi sinkwa sokuphila iqiniso kubantu ukuthi umoya ongcwele uzofika ngenxa yalowo mzimbo ophukile lapho eCalvary lapho isono sadingeka siwuphule futhi uzozihlukanisa phakathi wona uqobo phakathi kwethu futhi ekuhlanganyeleni ngasezwini ngokuba sikucela egameni lika Yesu. Amen. Manje uma nithanda ngifuna niphenye kanye nami abaningi benu bayathanda ukuthi nje ukugcina imibhalo lapho umfundisi efunda khona noma umvangeli futhi ngifuna ukufunda okunye kulobu busuku kuvela ku Deuteronomy sahluko sesine siqala ngevesi le sikhombisa kuya kwele 18 lencwadi yamaHebheru sahluko sesine ivesi lamashumi amabili nanhlanu kuye kwele amashumi amabili nesishiya galulunye kuhlanganise u Deuteronomy Wesine.
For what nation is there so great who hath God?
Ngoba yisiphi isizwe esikhulu esinonkulunkulu oseduze naso njengenkosi uNkulunkulu wethu enjalo nanini lapho simbiza na? Yisiphi isizwe esikhulu esinezimiso nezahlulelo ezilungile njengawo wonke lomthetho engiwubeka phambi kwenu namuhla na?
Only take heed to thyself.
Kepha xwaya ugcine kahle umphefumulo wakho. Funa ukhohlwe izinto azibonayo amehlo akho. Zimuke enhliziyweni yakho izinsuku zonke zokuhamba kwakho. Kodwa fundisani amadodana enu namadodana abantwana benu.
Especially the day that thou
stood Ikakhulukazi usuku owamangalo phambi kwenkosi uNkulunkulu wakho eHorebe lapho inkosi yathi kimi ngibuthele abantu ndawonye ngiyakubezwisa amazwi ami ukuba bazofunda ukungesaba zonke izinsuku zokuphila kwabo emhlabeni ukuba futhi bafundise abantwana babo Nase nisondelene maphansi kwentaba intaba yavutha umlilo kuze kwaba phakathi kwezulu futhi ubumnyama futhi amafu noqinzi futhi isigayigayi futhi inkosi yakhuluma kini phakathi komlilo lezwe izilayo lokukhuluma kepha anibonanga simo wakuyizwi kuphela wanimemezela isivumelwane sakhe aniyalangaso kubani senze imiyalelo eyishumi wayiloba ezibhebheni ezimbili zamatshe inkosi yangiyaleza ngaleso sikhathi ukunifundisa izimiso nezahlulelo ukuba nina nizenze ezweni nomaphi eningena kulo ukulidla Uthi manje encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nane siqala ngevesi lamashumi amabili nanhlanu Bekani ningamali owakhuluma ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa emhlabeni kakhulu asikuphunyuka thina esimfulathelayo okhuluma esezulwini ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi kepha manje uthembisile wathi kuseza kuba kanye ngiyozamazamisa kungabi umhlaba wodwa kepha nezulu futhi
And this word, yet once,
lelizwi lokuthi kuseza kuba kanye kubonakalisa ukususwa izinto ezinyakaziswayo kungathi okwenziweyo ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime. Lapho ngakho-ke lokhu sebukela umbuso ongena kunyakaziswa masimbonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumukela nangokuhlonipha nangokuthuthumela ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Manje nginamani nothi ambalwa lapha neminye imibhalo ibhalwe phansi engizothanda ukuthathisela kuyo imizuzu yembalwa ngoba ngizokwetha isihloko lokhu ngesihloko esincane esixakile futhi lamathephu alungile nganoma yisiphi isikhathi noma ubani oyowafuna Mnumzane Magwaya lapha uzokwazi ukuninika lezi zinto futhi ngifuna ukuthatha indikimba endikimbeni yale ndaba njalo kanjena izwe liphinde liyahlakazeka futhi Besethi izolo noma izolo kusihla sajabule eMemphis eTennessee singene lapho sekuthi akube leyithi ntambama noma ingxenye yakusihlwa futhi bekunzima ukuba sedlule ezitaladeni abantwana nabantu bebeminyene kakhulu futhi ngicabangile kungaba yini lokhu na abantu bengagqokile njengoba bebenjalo emhlanganweni wezenkolo njengokuthi mhlawumbe mfowethu olungileyo uBilly Graham Oral Robert uthi angicabanganga ukuthi bebe kuleso sifunda ngaleso sikhathi noma kanjani futhi abesifazane bebegqoke amabhulukwe ama-slacks nabantwana abancane ngakubo bebegqoke ama-overalls nokunye nokunye emfulvini futhi ngimangele ukuthi bekuyini futhi ekugcineni sitholile bebekade benombukiso ka-Santa Claus bekukade kunezinkulungwane eziningi ebezikade ziwubuka ezitaladini nokunye nokunye futhi nje sibe nesikhathi esibi ukwedlula eMemphis ngoba kuze isikhathi sika-Christmas futhi u-Christmas usuku olukhulu kakhulu lokuhweba luze selususe ukubonga esithombeni cishe impela ngoba ezweni lebhizinisi noma kanjani ngoba izwe lezohwebo lithonywa kakhulu impela ukhisimuzi ngoba kunabantu abaningi kakhulu abathengayo futhi bavele nje ukubonga ngokuncane nje okudlulayo Futhi siyathola njengoba sibona uKhisimusi isondela futhi ngicabanga ukuthi bekuzoba yinto enhle ukukhuluma ngale ndaba njengoba sisondela kuwo sibona ukuthi ingempela uKhisimusi akuwona sikuphala lusuku lwamashumi amabili nantano lukaDisemba okokuzalwa kukaKristu kodwa kusubala noma kubani uyazi ukuthi kwakungelona usuku lokuzalwa lukaKristu Lelo kwakuwusuku lokuzala kukaNkulunkulu elanga wamaRoma ukuthi lapho ibandla laphendulelwa langena noma langeniswa ebukatolikeni labunjwa emkhandlwini waseNicea. Isikhundleni sokuthi kube olukaNkulunkulu elanga bakwenza usuku lokuzalwa olwendodana kaNkulunkulu lokho kungekathi ilanga kusuka ngomhla zingamashumi amabili kuze kube ngiqonde ulwamashumi amabili nanye kuze kube ulwamashumi amabili nehlanu kuwuhlo uhlobo kolwalo ngiyalikhohle igama enikubiza ngalo ngokufanele kulapho cishe impela kungokwesibili noma isikhathi sesibili lapho kwedlula kuleso sigaba futhi kwakuwusuku lokuzala lukaNkulunkulu welanga futhi bavele nje bathatha indodana kaNkulunkulu futhi bakwenza lokho usuku lokuzalwa lwayo ukuluhlanganisa nesiko labo lobuhedeni futhi akunancazelo nhlobo ngokuba usuku lokuzalwa lukaKristu wayengeke azalwe ngaleso sikhathi ngoba iJudea ithi yayifane iphakeme phezulu enkabazwe njengoba lokhu kunjalo futhi sisitshela ukuthi iJudea isikhathini sesebusika ngomhla zingamashumi amabili nanhlanu kuDisemba linesiphepho esikhulu seqwa futhi liyabanda abelusi bezimvu angeke babe sentabeni nezizathu eziningi ukuthi bekungeke kube njalo futhi ngakho ke wazalwa ngokwemvelo njengayo yonke enye imvelo wavela entwasahlobo imvamisa lapho amawundlu ezalwa entwasahlobo futhi wayeyiwundlu manje ngiyakholwa wazalwa qobo lwami ngomashi ngoApril noma ndawo ngalapho ekuqaleni kwentwasahlobo kodwa sithele ukuthi benza usuku lokuthengisa impahla ngalo abantu benqabelana ezidaladini nokushayisana ngamahlombe nokuquphisana ngezinto futhi bezibuza ngokunikeza othile isipho malini abazoyikhokhela sona ngelikilanga ngamangala endaweni engangimi kuyo futhi abanenekazi amabili ayikhuluma ngokunikeza ubaba wawo usuku lokuzala noma isipho sikakhisimuzi salonyaka futhi elinye lawo lathi ngimtholele amaphayinti amabili ewhisky futhi elinye lathi ngimtholele iphakethe noma ikhathoni likasikiliti noma enye into efana naleyo futhi ayethi elinye lalinikeze okuningi kangaka kwewhisky kunoma ayenzile ngosikiliti futhi ngacabanga uma leyo kungesiyo indlela yokunikeza ukushintshanisana noma ukunikeza isipho esikhubuzweni sikaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu into engukuthola ukufa kanje pho futhi ngibona izwe lakithi sizini elunjena njengoba linjalo manje ungoliswe kusukela kulonke uhlangothi hayi ngendlela ezweni ngakho kubanike libuyele kulo qobo futhi kungcono sinake esikwenzayo kulezi zinsuku ngokuba sine manje nje ekunileni okunye kwezinhlekelele ezinkulu futhi okunye kwenkulu asikaze sicabange ukuthi leyo nto izokwenzeka eMelika kodwa kulapha noma kanjani futhi kuphoxa kwethu qobo evangelini kuba yinto edliwe impethu nento ekanjalo futhi kuzoba kubika kakhulu akukho kungabaza nhlobo engqondweni yami kodwa ukuthi kuzoqhubeka nje kuye ngokuba kubi kakhulu kodwa sithola ukuthi kulokhisimuzi ukwehlela phansi ndabeni ukuthi lokhisimuzi uthola izwe selicishe impela lifane njengoba lenze eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlule ngathi uJesu efika aligaze lishintshe kakhulu kangako kusukela ngaleyo nkathi isizathu lokhu ukuthi uKhisimuzi uthole izwe lihlakazeka futhi lalifuna uMesiya ukulisiza alibambe alihlanganise futhi lokho ukuthi akube yindlela kuyiyo namuhla senza into efanayo izwe liphinde liyahlakazeka futhi manje lokho akukho kuphela eMelika lapha kodwa lokho kusezweni lonke noma phi lapho uya khona izwe lezenkolo izwe lezombusazwe yonke into izwe lokuziphatha lona akusekho nje obunye kwakho nje izimilo nje ziphakathi kwabantu abalungile azisekho futhi lokho kunzima kakhulu ukukuthola kuyihlazo futhi ezimbusazwe naye yonke into okonakele kuze kuthi yonke into iyagula futhi izilonda ezinobomvu kusukela ekhanda kuyoshaya ezinyaweni izwe lonke inqubo yethu yezimbusazwe inqubo yethu yezenkolo inqubo yethu yokuziphatha konke sinakho akusekho nje ayikho indlela yokugcina kuhlangene lona seliphelile sisekuphelele kwaqo iloko kuphela kukhona kukho thina ngiyazi sakhuluma ngakho isikhathi eside kodwa ngolungelo lezi zinsuku kuzoba ngokwedlule ukukhuluma ngakho kuzoba yinto engumlando futhi sizozithola singabande uma singakubhekisisi ngalezi zikhathi ngiyazibuza uma thina kulokhisimuzi uma uNkulunkulu engamthumela futhi njengoba enza imuva lapho eminyaka yezinkulungwane ezimbili edlule uma ezomthumela kithi ngo-1964 ngiyazibuza ukuthi besingeke yini senze kuye kuye njengoba benza ngaleyo nkathi na. Ngiyazibuza nje uma ukufika kwakhe bekungeke noma yini enye futhi ubengeke enhlobo abukelwe ezweni lezombusazwe noma izweni lezenkolo kunokuba wayenjalo ngaleyo nkathi na. Ngiyazibuza nje uma sikunoma yisiphi simo ukwemukela yena njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi na. Kodwa siyazi ukuthi wayelahliwe ngalo nkathi. Yini ebesizo yenza kuye uma ifika na? Mhlawumpe yizwe lezikolo engisekela lokhu kulo benizokwenza kuye njengoba benze ngesinye isikhathi. Babezombethela uma bebengakwenza. Abakashintshi ngesizathu esifanayo abasenza ngesinye isikhathi. Bakwenzelani? Ngabe babethela yena kanye ababekhuleka ukuba yeze emhlabeni ukuba abasindise ukuba abakhiphe ezinqusumushwini na? Babethela ithemba kuphela babenalo. Ngani na? Bakwenzelani na? Ngoba ngenkathi uNkulunkulu ephendula umkhuleko wabo, wawuphendula ngendlela leyo ababengayibhekile ukuthi uphendulwe ngayo. Ngenkathi efika, akazange afike ekunambithekeni kwesayensi yabo yezenkolo. Futhi uma iphinde ibuya namhlanje, ubezofika ngendlela efanayo ngaphandle kokunambitha kwezwe noma isayensi yezenkolo yamabandla. Indlela abebeyomcabanga ngayo. Njalo yafika njengabantu bakaNkulunkulu uma bengena enkathazweni futhi bakhuleke. Khona ke uNkulunkulu ubanikeza lokho abakukhulekelayo, kodwa ukunikeza ngendlela ebalungele futhi abonqaba, ngoba akufiki ngendlela abacabanga ukuthi bekuyofanele kufike ngayo. Balenqaba izwi eligcotshiwe likaNkulunkulu futhi uyizwi. Manje uNkulunkulu kuye yonke iminyaka ngazo zonke izikhathi, ngikathi eqala ngikathi ekhulume izwi lakhe endulo ngabaprofethi ngaloli zinsuku zokugcina ngoJesu Kristu indodana yakhe, sitshela ukuthi ngasinye salezo ziprofeto sasizofanela unyaka othile. Njengenkosi uNebukadinesari ngikathi wayebe naleli phupho futhi yizwe labezizwe kusukela ikhanda kuye ezinyaweni, futhi uDanieli wa nikeza incazelo yalo liphupho leso kwakuyisiprofethi ezweni lonke kuze kube phakade yonke ingxenye yombuso wabezizwe, njengoba bekuzofika kusuka ekhanda kuya ezinyaweni. Futhi abaprofethi ubehlala ekhuluma amazwi abezofanele enzeke ngokuhambisana ngonyaka ngamunye. Futhi lapho uNkulunkulu abantu bangena enkathazweni futhi uNkulunkulu yabaphendula, ubathumela umprofethi ogcotshiwe noma uhlobo luthile lwesithunywa, ngoba ngeke abuyele emuva ezwini lakhe aliqondise kulowo nyaka. Kepha yini ayenzayo? Uthumele isithunywa ukwenza leyo ngxenye yezwi iphile kulowo nyaka. Kuhlala kukwenza njalo, niyabo? Wabumba izwi lakhe ekuqaleni, wayazi kuphela kusukela ekuqaleni. Wakhuluma izwi lakhe futhi unyaka ngamunye lapho bengena enkathazweni babeyokhuleka, futhi uNkulunkulu wayeyothumela ogcotshiweyo. Futhi lowo ogcotshiwe wayezokwenza ngokuphelele leso sithembiso salowo nyaka. Lokho kwakubikezelwe kwalowo nyaka kuphile, futhi yilokho akwenzayo ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu akalokothi aluguqule uhlelo lwakhe. Manje asimtholi neze uNkulunkulu eguquka. uNkulunkulu wakuxazulula ngesinye isikhathi ukuthi wayezomsindisa kanjani umuntu owayesensimini yasayideni ngaphansi kwegazi lachitheka. Sizame yonke enye inqubo kusukela emaqabukeni omkhiwane kuye emfundisweni nje lomqondo wamahlelo ezinqubo nokunye nokunye. Ngakho konke ukuncinyane kwakho kwenqatshiwe futhi akukaze kusebenze, akusoze kwasebenza. uNkulunkulu uzohlangana nomuntu kuphela ngaphansi kwegazi elichithiwe, futhi yileyo ndawo kuphela yonke ahlangane naye kuyo, ngoba leso kwakuyisinqumo sakhe sokuqala. Akasoze ahlangane nomuntu ngaphansi kwanoma yiluphi uhlobo lwenqubo yokulungileyo. Akasoze, akukho ndlela ezweni buyele muva njengo endleleni kaNkulunkulu. Yilokho akusho kuqala futhi akanasiphelo, angeke kuquke, futhi uhlala njalo efana. Yilapho ahlangana khona nomuntu futhi lapho kuphela. Yingani leso sizathu usehluleka kuba nenhlanganyelo namhlanje? Yingaleso sizathu ibandla lehlukene kangaka, ngoba ngalinye lehlukanisiwe enqubweni futhi ngenkathi benza lokho. Kodwa-ke uNkulunkulu uyawenqaba khona lapho. Ufuna thina sihlangane ngaphansi kwegazi, lapho sonke sinezinto zonke ngokufanayo phansi ngase siphambanweni injongo kaNkulunkulu kuphela yokukwenza uNkulunkulu njalo uthumela izwi lakhe futhi siyatshela namhlanje ukuthi izwi lamuhle lifana njengoba lalinjalo ngalolu suku lizithola lona inqubo yalo yezombusazwe nokunye nokunye konke kuyahlakazeka futhi libheke uMesiya ozolihlanganisa ndawonye manje igama elithi Mesiya lisho ogcotshiweyo ukuthize ukugcotshiwe uNkulunkulu lesi yisambulo sikaJesu Kristu incwadi yonke yanamatheliswa ngezimpawu ezisikhombisa yesambulo sikaJesu Kristu. UJesu Kristu wayekuGenesise, uJesu Kristu wayemaphakathi incwadi, uJesu Kristu wayekuExodus, noGenesise futhi wayemaphakathi incwadi, futhi wayeseTestamenteni elisha nasesambulweni futhi kuze kuthi nguwe kugcineni, unguye izolo lamuhla naphakade. Konke nguNkulunkulu. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. uNkulunkulu endulo nangezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofeti, ngenkathi izwi lenkosi lifika kubaprofeti futhi ibona kuphela ngoba babegcotshwe ngezwi, babenelungelo lokuhumusha izwi futhi uNkulunkulu wasebenza ngabo efakazisa ukuthi izwi laliqinisile. Uma mina kukhona yedwa phakathi kwenu ongokamoya noma umprofeti, mina inkosi ngiyakuzazisa kuye. Futhi uma lokho akushoyo kwenzeka khona ke emzweni, uma kungenzeki ningamuzwa, lokho akungaphezu kunokucabanga kahle kunoma yimuphi umuntu. Manje sizithola silapha ezinsukwini zokugcina manje lapho sibheke ukufika kwenkosi futhi. Awu niyakumbula umshumayeli iBaptist omdala owangibhaphathiza egameni likaJesu Kristu ngenkathi ngangisengumfanyana nje futhi wayevamise ukuxoxisana nami ngale ndaba ngoJohane umbhaphathizi. Wathi mfowethu Billy, wathi ngenkathi uJohane ngenkathi yena ethi vuma kalokhu futhi khona ke wamvumela, wathi khona ke uJohane wabhaphathiza uJesu, wabhaphathiza uJohane ngoba siyazi ukuthi uJohane wayengakaza abhaphathizwe futhi nokho wayeshumayela umbhaphathizo. Awu lokho bekuhlala njalo kuthi ukungibhashisa kancane ngoba lapha kungikudala kwembulo kimi ngalendlela ukuthi wahlangana lapho kunelo chibi kulowo mgodi wamanzi izithunywa ezimbili ezinkulu kwedlula zonke izwe elake lazibona indoda eyayingaphezu kwabo bonke abaprofeti uJohane. Akukaze kube khona umuntu ozalwa ngowesifazane omkhulu njengaye futhi kwakukhona uNkulunkulu qobo lwakhe ebonakaliswe emzimbeni we nyama. Futhi kumbulale futhi iBhayibheli lisitshela ukuthi izwi lenkosi lize kumprofeti futhi ngekathi izwi lenziwa inyama nakho kumi umprofeti emanzini futhi izwi nomprofeti bahlangana ndawonye bazana kunjalo. Izwi qobo lwalo lenziwe inyama indodana kaNkulunkulu engenwe yafika kumprofeti emanzini. Umprofeti wathi yimini ngiswela ukubhaphathizwa nguwe futhi kungani wena uza kimi na? Wathi vuma kalokhu ngoba kusifanele ukugcwalisa konke kulunga. Kaphelani uJohane engumprofeti wazi ukuthi wayengumhlatshelo futhi umhlatshelo ufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulelwe umhlatshelo futhi yingaleso sizathu edingeka abhaphathizwe. Wo namhlanje kusifanele ukuthi sigcwalise konke kulunga kosuku lwethu. Ihora selilapha, iBhayibheli lisitshela ukuthi yini ezobe yenzeka ngalolu suku. Siyazi ukuthi iBhayibheli lithi yini ezokwenzeka ngalolu suku. Ugithi ukubambelela kuNkulunkulu zize lezi zinto zenzeke sekuyihora kulelana ocotshiweyo ozosinikeza ukukhululwa esikubhekile ngokuba uNkulunkulu kwethembisile. Benqaba izwi likaNkulunkulu eligcotshiwe ngaleyo nkathi futhi ngakho-ke liyawa liyahlakazeka kanti futhi siyathola ngalesi sikhathi liyahlakazeka futhi. Ngiyathola njengoba ngishilo ezombusazwe zethu zonakele, impilo yethu yebandla yonakele. Kwenzekeni na? Nakho kukwenzile. Lapho uqhela kuyo noma nini, uqhele ohlelweni lukaNkulunkulu, uzothola ukonakala. Angeke kume. Izwi likaNkulunkulu alina kuphosisa futhi akukho okunye okuzothatha indawo yalo. Akusoze. Inqubo yethu yezemfundo, inqubo yethu yamahlelo, ithathe indawo kamoya ongcwele, ihole iba andla ukuqeqeshwa kwethu okuhle kakhulu kwabefundisi nezinto kuthathe indawo yemihlangano yobusuku bonke nendlela yakudala esizivamise ukufinyelela ngayo kuNkulunkulu. Na nje sikunjeni sokuba nabashumayeli sinabafundisi bemfundo ephakeme abantu bazi izwi kahle nje bangahlala labo futhi balihlanganise ndawonye ngendlela yokuthi kuyamangaza ukuthi bangakwenza kanjani bayazazi ukuhambisa imshini kodwa lokho kusiwa amandla okuhambisa sifuna amandla okuhambisa ngile ndaba nezihambisa imshini ngifuna ukwazi amandla okuhambisa enzani wona na Angazi ukuthi leyo moto ihamba kanjani lapho inamapistini namasilinda futhi angazi ukuthi isebenzisa umfutho ongakanani into kuphele ngiyaziyo amandla okuhambisa ngiyibeke phandle lapho bese ngiyayishayela lokho sikwaziyo uNkulunkulu wenze isithembiso ngizothululela umoya wami phezukwayo yonke inyama amadodana namadodakazi enaya kuprofeta uzokwenza kanjani na angeke ngikutshele ngifuna ukwazi nje amandla okuhambisa enqubo ka uNkulunkulu leyo yinto esemqoka namuhla sifunde izihambisi imshini yaze yaba ngezihambelayo inhle ngani imoto engena lutho kuyo nokuzishayela na mahle ngani amalambu uma i noma izinto ezimi ngqi uma kungekho kuhamba kukagesu ukuba kuhambe kukho na Yabo sinazo zonke izihambisa imshini sinezikole nabafundisi nokunye nokunye okungaqeqesha umuntu aze akwazi kuma epulpiti ngendlela yokuziphatha aze abe ngumuntu onobuciko bokukhuluma lokho namanje akulethi amandla kaNkulunkulu apho amandla kaNkulunkulu ayivamise ukuba sebandleni na siphi leso sibusiso sePentecost esasivamise ukugeleza sidabule emabandleni na ingaleso sizathu izwe lethu lihlakazeka ngoba sitetile ezimisweni zangempela zikaNkulunkulu futhi safundisa abantu bangena ezinqubweni nezinto futhi lokho okusingenise esimweni esikuso namhlanje ngiyakholwa ingaleso sizathu izwe lethu lihlakazeka lezi ziqephu zomdlalo kade zisemhlabeni kusukela ezinsukwini zikaNowa siyathola uma uNkulunkulu wayenoNowa umprofeti wokulunga ihamba heya phambili nomlayezo wakhe wakukhona isiqephu somdlalo soku ungaziphathi kahle kulolo suku njengoba iBhayibheli lathi bedla bephuza beganwa bendisa siyathola ukuthi ubugovu nokungaziphathi kahle kanjalo njalo kwenzeka ngalolo suku futhi kodwa-ke izwe lahlakazeka ngoba abantu benqaba umlayezo kaNkulunkulu walolo suku uNowa wayengumprofeti okuthotshiweyo kaNkulunkulu othunyelwe nguNkulunkulu nomlayezo ovela kuNkulunkulu futhi wanika abantu isexwayiso ngaphambi kokuba kwahlulela ufike futhi babegigitheka futhi behleka futhi behlekisa ngakho futhi bahleka usulu futhi inqubo yezwe yonke yahlakazeka ngalolo suku futhi bacwiliswa ngaphansi kwezilwandle kunjalo ngana benqaba umlayezo wehora sithola ukuthi into efanayo yenzeka eGibhithe ngenkathi uMose ehola ekhipha abantwana bakwaIsrayeli inqubo yonke yaseGibhithe yayisivele yonakala futhi siyajola manje kwenzekile futhi ngekathi uNkulunkulu ethumela isithunywa esigcotshiweyo ezansi lapho ngenxa yezwi lakhe kwakungokokugcwalisa izwi lakhe wele ukuthi ngabe kwakungokokugcwalisa izwi lakhe na watshela u-Abrahama khona impela ayezokwenza futhi kwadingeka kube khona okuthize okufika ekundleni ngaleso sikhathi ukwenza lelo zwi liphile khona ngqo phambi kwabo uNkulunkulu wayethumela uMose wakhe ezansi lapho futhi yona kanye into aye thembise kuyenza wayenza ngoba wayeyizwe ligcotshiwe lalelo hora wathi lalizokwehlulela lelozwe izwi likaNkulunkulu lathi ngiyokwahlulela leso sizwe ngezinkulu izimangaliso ezinamandla nezibonakaliso nakho kuma indoda nje yejwayelekile njengawe noma mina wathola izwi elivela kuNkulunkulu futhi waphuma lapho futhi wakhuluma indalo yabakhona wathi maku wacoshwe isihlabathi wayesethi kuvela amazenzo emhlabeni ukuthi izwi likaNkulunkulu ngomlomo walowo mprofethi ngokuthi kwakungalelo hora ngqo okwakufanele kube ngalo amazenzo ehamboza umhlaba wonke wahamboza umhlaba ngamaxoxo ngezintwala wawumboza ngazo zonke izinhlobo zezifo ezingomashaya bhuqe lezinto ngoba uNkulunkulu wenza isithembiso nehora lalilapho lakho ukuba kugcotshwe izwi eligcotshiwe lalelo hora bahlala sicela kulo lokho sikudingayo namhlanje akusikhona emuva enqubweni yekholiji ethize kodwa yize ligcotshiwe lehora esiphila kulo ukuletha ngaphambili uJesu Kristu ezweni futhi onguyizwe lomuhla naphakade kukhona iyi kunohlelo lwakhiwe lalolu suku isithembiso sikaNkulunkulu futhi indlela kuphela siyoke sikwazi ukulunga ngayo ukuvumela lelo zwi ligotshwe kunjalo kwenzeke njalo yebo sithola ukungcola okukhulu kokuziphatha ezinsukwini zikaNebukadnesari waye nendoda egcotshiwe ngenkathi isandla esilobayo siza odongeni waye nendoda eyayinga kufunda izinsuku zikaLoti nesodoma sithola ukuthi izwe lihlakazeka uNkulunkulu wasindisa lokho okungasindiseka kuwo izinsukwini zikaJesu Kristu siyathola ukuthi izinqubo ezenziwe umuntu zithole izwe esimwene sinjalo nezombusazwe zabo zalolo suku kwaze bona izwe lonke lalihlakazeka kukhisimuzo kuqala manje senze into efanayo sabuyele muva ngqozi ngakhona futhi sonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenkolo yesu size silithole lihlakazeka Yiphi yalezo zinqubo esingathembela kuyo manje na? Yiphi inqubo esingaya kuyo? Methodist, Baptist, Presbyterian noma inqubo yePentecostal na? Akukho lutho enhlobo esingalwenza ngaphandle kokubuyela emuva kulelozwi eligcotshiwe lesithembiso salelihora. Lezi zinqubo zintengentenge zimanqikanqika zona ziyizinqubo ezenziwe ngumuntu futhi azisoze sakusindisa. Akukho ukuphila kuzo ukuphila kuphela kusezwini likaNkulunkulu kungukuphila washo njalo futhi ngendlela kwakuyiyo ngalo nkathi ngenkathi babesakhuleka abantu bazithola bese kuphelele kuhambo lwabo noma ukuphela kwezintambo zabo njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaNowa nezinsuku zikaMose kanjalo njalo lapho bezithola qobo lwabo ukuthi abasakwazi ukuqhubekela phambili khona ke baqala ukukhuleka futhi lapho beqala ukukhuleka uNkulunkulu njalo uyaphendula khona ke uJesu wazalwa izwe ngaleso sikhathi njengoba ngishilo lo lalihlakazeka isizwe ngasike sasibheke uMesiya njengoba sinjalo namuhla iRoma yayibheke isihlakaniphi esikhulu esasingaqhamuka phakathi kwayo umfo omkhulu onawo onke amaqhinga empi ukuthi angakhuphukela lapho futhi anyathele akhiphe iGrisi nezwe lonke iGrisi yayibheke into efanayo umuntu othize ongabatshela ukuthi babengalinqoba kanjani lonke izwe izwe lezenkolo lamaJuda lalo suku lalibheke uJenene babecabanga ukuthi kwakuzokwehla uMesiya evele ezulwini ephethe induku yensimbi enkulu ezandleni zakhe futhi wayezogcoba iRoma abanyathela basuze futhi abaxoshelo lwandle futhi bonke lapho babebhekela lo hlobo lwendoda babefuna uJenene njengenqaba njengamahlelo ethu anamhlanje amahlelo ethu yabheke isiqhwaga isizwe sakithi sibheke isiqhwaga iRashiya ibheke isiqhwaga izwe laseMpumalanga libheke isisodwa iUN inhlangano yezizwe ibheke isisodwa amabandla abheke isisodwa kodwa hloboluni lwaso abalubhekile na Rashiya ibheke uMesiya ogcotshwe ngobuchopho waziyo ukuthi abanqobele kanjani umkhathi wangaphandle ashaye wonke umuntu ayofika enyangeni. Bafuna ukunqoba yizwe lokho nje kodwa niyabo uma becela lezi zinto futhi becela lokhu abaceli njengoba uJesu asho sizama ukwenza uNkulunkulu afane no afane nomfana othunywayo kozi ngenzele lokhu futhi ngenzele lokhu futhi uzofanele wenze lokho simtshele. Ukuthi akenzeni uJesu wathi uma nikhuleka khulekani ngalendlela baba wethu osezulwini malingcwelise igama lakho umbuso wakho bawufike bayenziwe intando yakho ubani thola ukuthi sikwenza phi lokho na sifunda njalo uNkulunkulu asenzele umsebenzi wokuthunywa noma asenzele okuthile kodwa uma sivuma ukuthi mayenziwe intando yakhe Sizinikele kuye, sinikele izindlela zethu kuye, konke lokho esiyikho, sikunikele kuye. Ilapho uNkulunkulu ezohamba, lapho uvuma ukumyekela asebenze kuwe. Hayi wena usebenza kuye, makakutshele yena. Hayi wena utshele yena futhi ukusonte nxa zonke. Woze enqubweni yethu, oh Nkosi uNkulunkulu. Senze sonke sibe ngamaMethodist, sonke sibe yiPentecostali, ibuse phezu kwabo bonke. Sifuna isihlakani thina abantu bePentecostali. Thina ama-Methodist ne-Baptist sina ama-college sakha amakhulu kakhulu sithi ukuphela kwesikhathi sekusondela ukufika kweNkosi sakha ama-college abiza izigidi zamadola kanjalo njalo sizama kukuphi na sitholele uMesiya kunjalo makuthi iNkosi iphakamise into ethize endaweni ethile lonke ihlelo libatholele uhlobo olufanayo kunjalo impela thola bezisane lapho ukuphilisa ngokuba uNkulunkulu kukhadla bangaka abaphilisi ngokuka uNkulunkulu na lonke lalifanele libe nomphilisi ngokuka uNkulunkulu kwakukhona uMose yedwa ezinsukwini zalokho kuphuma kwakukhona u-Eliya yedwa u-Elisha yedwa u-Isaya yedwa kanjalo njalo manje siyathola ukuthi izwe lifuna uMesiya walo iRussia ifuna walo ne-United States ifuna walo ibandla lezo lifuna walo ngalinye lifuna uMesiya walo kodwa bakufuna ngendlela leyo abangayilawula bafuna ukuba nokulawula phezu kwalo Mesiya. Oh impela yebo bona uma bebengahle bebenakho uma uNkulunkulu ezokuthumela ngokunambitha kwabo impela bebeyokwemukela kodwa nebokho leke uNkulunkulu uyazazi izidingo zabo yena akathembisanga ukusithumelela okwethu esikufunayo nalokho esikucelayo kodwa izidingo zethu bafuna ujenerali bathola ingane nebo ilokho ababekudinga babedinga ingane ini ukwehlisa isithunzi ukubathobisa Lokhe ibandla elizaziyo elikudingayo namuhla lizithobe libuyele muva futhi lifike endaweni akukho ukuvuma izono futhi alukho uthando phakathi kwabantu kubukeka sengathi kuyafa nsuku zonke ibandla liyaphola yonke indawo uthole imvuselelo isiphelile futhi uthola ukuphola sidinga ukwehlisa isithunzi Futhi thina, bacela ujenene futhi bathole iwundlu. Kungani na? Lokho yi uNkulunkulu wayazi ukuthi yini ababeyidinga. Lokho ababekudinga, babedinga umsindisi. Babecabanga ukuthi babesindisiwe, kodwa uNkulunkulu wayazi babekenjalo. Futhi yilokho izwe elikudingayo namhlanje futhi. Umsindisi, umsindisi walesi simo into ethize engakuhlanganisa ndawonye. Hayi umbuso ofundile, uhlobo oluthile lwenqubo yobukhenika, noma uhlobo oluthile lwenqubo. Yezemfundo esikudingayo amandla enkosi uJesu Kristu nomuso osindisayo ubuyele muva ebandleni futhi lapho amadoda abesifazane abafana namantombazane bengasindiswa ngabe sesilinde isikhathi eside kakhulu na ngabe bakhona abaningi abangaphandle abangasoze bangena na ngabe igama lokugcina selihlengiwe na ngabe yilokho okuyindaba namuhla na kuzoba njalo uyazi uyazi kalula beku kungaba njalo futhi kungalokothi kuphazamisa imibhalo nhlobo bekungaba njalo ngakho ke asazi manje masiqaphele kodwa babecabanga ukuthi babesindisiwe futhi kodwa uNkulunkulu wayazi kangcono kunoma babenzile futhi into efanayo iyenzeka namuhla babethathe izwi lelo uNkulunkulu ayebanike lona langa lolo suku ukuthi babefanele bazi usuku ayezofika ngalo futhi wayenze isiko ngalo uJesu wathi nithathe izwi likaNkulunkulu futhi nalenza ize ngamasiko enu le into efanayo yenzeke namhlanje ngezinqubo zethu inqubo yezwe yezenkolo izinqubo zomhlaba zithathe izwi likaNkulunkulu futhi zalenza isiko futhi ingalesi sizathu lingenamthelela kulo akukho lutho oluyophuma kulo ngoba lixutshiwe ngeke ube kuhlamvu nombila lwangoqobe entweni engeke ngaphandle uma kungumhlaba futhi angeke lukhule ungalubeka elangeni futhi uligcine lifudumele ngenza okufunayo kodwa kuthatha uhlobo oluthile lomhlaba lufanele lube phakathi lapho lufanele lubelwe lufanele lube ngaphansi kwesimo sendawo esifanele ukulwenza luthele futhi kanjalo nezwi likaNkulunkulu angeke uthathe ibandla futhi uliphilise esikweni elithile ngokwanele ungahle ulethe amalunga ngezigidi kodwa usoze wehlisa amandla kaNkulunkulu size sibuyele ezwini lasekuqaleni futhi sibuyele sisekelweni sezu sibuyele egazini sibuyele kuJesu Kristu sibuyele emihlanganweni yomkhuleko eyimfashile endala futhi sibuyele kuNkulunkulu singahle ukuba sesihambe kakhulu manje ukuthi ihora selidlule kude kodwa noma kanjani ivangeli lifanele lishunyayelwe asifanele sahlulele lokho uNkulunkulu wayazi ukuthi yini ababeyidinga ngakho ke wabanika lokho ababekudinga ngakho ke futhi siyathola lokho ababenakho senze into efanayo iRussia nabo bonke abanye babo bafune owabo futhi ososayensi abehlukene bafuna ukuzenzela igama elikhulu isizwe engasike sifuna ukuthola indoda yayo enobuchopho sifuna owethu sifuna inqubo yezemfundo kulo sifuna ukuhlelo yilokho impela nje esikutholile yilokho enikwenzile yilokho ebenikufuna yilokho uNkulunkulu aninike khona manje nizokwenzani ngakho emva kokuba senikutholile na sikhuluma ngeRussia omunye umzuzu amaRussia abizo umuntu onganqoba umkhathi bayabeqeqesha ngokukhulu kushesha abangakwenza ososayensi babo kuthiwani uma bethola oyedwa kuthiwani uma bethola uMesiya wabo sizokwenza njani na futhi siyazidabukela uma bekuthola kumbulani iJalimane ithole nje uMesiya onjalo kuke kudala kakhulu uHitler futhi siyazi ukuthi kwenzeni kubo manje kuthiwani ngebandla sobuluni luka Mesiya ibandla elimpekile namhlanje na nina ibandla ukhale kakhulu kwedlula bonke ngakho ke yini esiyimpongozelelayo ngoMesiya simpongozelela ini na imvuselele sikathini sethu emuva lokho futhi okunye yini abayibhekile ukuthi ikwenze na yini okunye nikufunayo na nifunani bandla empeleni na sesivele sinakho uNkulunkulu wasinika khona isithembiso sakhe saleli hora sibuke pepelini sikubona kuyo yonke indawo kudabule pepelini abachotshiweyo bayeza futhi benze lelozwi liphile futhi bona ngqo ehoreni lalelo hora futhi sinomesiya nguye lona izwi ukuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu futhi izwi lihlala linguNkulunkulu uMaHebheru 13 isishiyagalombili onguyele izolo namuhla naphakade siyazi ukuthi yini efanele yenzeke kulolu suku uNomesiya futhi uNkulunkulu wasinika uMesiya izwi lakhe lithenjisiwe lalolusuku lilinde nje umuntu othile onokukholwa ukuligcoba nokulenza liphile futhi yebo mnumzane linguMesiya wangempela liyizwi likaNkulunkulu okungukuthi uJesu wathi uya kudlula kokubili emazulu nomhlaba kepha izwi lami alisoze ledlula kodwa ibandla lihleli lifile ngokomoya alisekho ihora selibedlulile basekunciphene futhi kulukhulu kwazi ukuthi benzeni omunye gijima ngalendlela futhi omunye ngaleyo ndlela futhi lapha sonke sithembiso kuNkulunkulu aseze ephepelini bonke ulele lapho elungile njengoba bake baba njalo ihora yini yenza ibandla lithande lokhu na sisonyakeni waseLaodikeya lapho lizofanele lize ngalendlela leli ihora lakho kodwa kumlali phakathi lapho ihora lapho intombi elele ifika khona ukuzothenga amafutha futhi lelo kwakuyihora lifanayo umyeni afika ngalo siyathola namhlanje ama-episcopalian ama-presbyterian namahlelo ehlukene ukuthi eminyakeni embalo edlule ubungeke uqashwe ukuba uhambe uzungeze inqwaba yamakholo epentecostali impela ngeke kodwa nampa yanamuhla bengena anazi yini ukuthi uJesu wathini na zangena ukuzothenga amafutha futhi zathi sipheni kwawena amafutha lezo ezazile amafutha zathi akunjalo hambani niyowathenga funa kulaba abawathengisayo futhi ngekathi zisahambile kuyawathenga ngekathi zisazama ukuwathola yazi ukuthi yiliphi ihora esiphila kulo bantu bephentekostali na lapho zifika ungahle ukuba zathola ukuthi deka zingahle ukuba zenza lokho noma okunye kodwa ngokwemibhalo aziwatholanga ukathi zisazama ukukwenza ungahle ukuba zahamba zedlula kuwo wonke amadlingozi zonke izimfundiso ezigqamile nemizwa kodwa udeveli angalingisa zonke lezo zinto ukathi zisawathenga noma zizama ukuwathola umyeni wafika futhi lezo ezazinamafutha zangena Uthi nade hola siphila kulo asikaza sikubone phambilini uJesu wathi kuzoba njalo khona ke kunjalo yini sibonayo na sibone izwi uNkulunkulu alisho ukuthi liyakwenzeka ngalolu suku lwenzeke khona ngaphansi kobuso bethu. Oh, phela ke vukani nina bangcwele benkosi ungani lozela lapho ukuphela sokusondela asilukele lokho kubiza kokugcina ngokuba sazi ukuthi kuzoba nini. Yebo, inqubo yethu yezwe, inqubo yebandla lethu, inqubo yethu yamahlelo, zonke izinqubo zethu zingcolile futhi zonakalisiwe. Esikusweleyo namuhla yilokho ababenakho izolo. Kunjalo kubukeka njengokoma kwamabandla kuzimo ukuthola ibandla noma yikuphi eliphilayo lezi nangomoya kaNkulunkulu nezinto ezinkulu ezenzekayo njengoba kwakunjalo kungekudala. Manje sithola ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi babedingani ngakho uhlala njalo esiphendula isithembiso lelizwi nje elikhulu esilibonayo. Isithembiso bebefanele bazi nje ukuthi kwakuyilokho impela uNkulunkulu akuthembisa lokho okwakuzokwenzeka ngalolo suku. Wena uthi kanjani yini eyayizokwenzeka na? U-Isaya wesishiyagalolunye isithupha umprofethi wathi sizalelwe umntwana indodana, umntwana indodana iyazalwa, umntwana uphiwe uthi igama lakhe liyobizwa ngokuthi umluleki, inkosana yomthuli, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, futhi umbuso uyakuba phezu kwamahlombe akhe, futhi okombuso wakhe lapho akusoze kwaphela. Siyazi ukuthi sasizoba nomntwana ozaliwayo ngalolo suku, intombi yokhulela futhi lethe umntwana futhi akazange afike edlule nanganoma yiphi yezinqubo zabo. Ngakho ke babengafuni kuzihlanganisa ngalutho naye, bamenqaba. Kodwa izwe lijotshiwe uNkulunkulu, Imanueli wenziwe nyama phakathi kwabo. Wama lapho wathi yimuphi kimi ongamangalela mina ngesono ukungakholwa na? Hlelani imibhalo ngokuba kuyo nithini nokuphila kuphakade futhi yiyona efakaza ngami. Wakhonjisiswa ukuthi wayengumesiya, umesiya owayezothatha indawo ngalolo suku futhi izinqubo zazixove ingqondo yabantu ngakho konke ngemithetho yezinqubo eminingi nokunye nokunye, baze benze izwi likaNkulunkulu ize, abazange babone ukuthi wayengumesiya. Futhi njengoba kwenzeka ngalo ndlela kanjalo kwenzekile futhi kunjalo izinqubo zezwe omakhenika banamapistini lapho ipayipi likaokzozo lifanele libe khona ezakhile imshini zabe zikulu. Futhi ngakho ke ingahamba kanjani na? Ngeke ikwenze, ayenziwanga ngaleyo ndlela. Ibandla ngeke lihambe ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu ngezwi, futhi umoya ongcwele uzoqinisa kuphela izwi likaNkulunkulu ngokuba yilokho elifanele likwenze, ugcobo ukuqinisa izwi. Futhi uJesu wayengochitshiweyo, izwi lenziwe inyama. Ingaleso sizathu wahamba waphumela emanzini, lapho wayeyizwi liza kumprofethi, wabhaphathizwa ngumprofethi, nomprofethi khona-ke waphakama futhi wathi, ngimele nginciphe mina akhule yena. Sithola ukuthi leyo yindlela kaNkulunkulu yokukwenza. Kodwa ngabe balemukela na? Babefanele balazi, babefanele babhekisise izenzo zikaNkulunkulu, balibone izwi ligcwaliseka. Babazi ukuthi imibhalo yakusho, kodwa babengenakulikholwa ukuthi lalizofika kanjalo. Lalifanele lize kubafarisi noma abasadusi. Uma lize kubafarisi abasadusi, babengeke balimukele ngapha nangapha. Abasadusi babengeke balimukele ngoba bathi abafarisi babezoba nalo. Futhi nje kungaleyo ndlela namhlanje izinqubo zethu nayo yonke into yayibolile futhi ingcolile. Oh hey, ihora siphila kulo manje izwe liphuphuthekile, lihambe ebumnyameni, likhojama ezinqukweni zalelizwe njengemvu engenamelusi wezimvu. Lapho basebenezwi likaNkulunkulu ophilayo eqinisekizwa phambi kwabo, futhi wamuka khona lapho ngqo ephuphuthekile, futhi uyalishiya. Ungayilindela kanjani enye into na? Amen. Nakho lapho okhona khona-ke izwe liyahlakazeka ngani na? Ngoba impela izwi elakubophela ndawonye lenqatshiwe. Siyakuthola lokho kumaHebheru sahluko seshumi nanye. U-Einstein washo, ngangilalele isifundo sakhe lapha ngomunye ubusuku eNew York City ukuthi wenza isinye zezifundo zakhe zokugcina. Wayekhuluma ngesixuku, umthala omncane kuyiwo ngaphandle esixukwini wathi uma umuntu eqale wadabula emkhathini ehamba ngesivinini sokukhanya kuyini lokho izinkulungwane eziyisishiyagalombili ikhulu namashumi ayisishiyagalombili nesithupha ezinkulungwane zabamayela ngumzuzwana bekuyomthatha ikhulu kumthathe iminyaka yokukhanya eyizigidi eziyikhulu namashumi amahlanu ukufika lapho wathola iphakade kodwa-ke wathi ukubuyela emuva bekuyomthatha eminye iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amahlanu obekuyoba iminyaka eyizigidi ezingamakhulu amathathu futhi umkhathi ayewuhambile esuka emhlabeni bekuyoba iminyaka engamashumi amahlanu kuphela nakho lapho khona ubhobokele ephakatheni ohe ubukhulu bukankulunkulu lapho enza wonke umgudu ophathelene nelanga nalo sonkanyezi ngelinye lake ndize zungeza phezulu erashiya lapho futhi wathi yena kabonanga nkulunkulu izingelosi abantu bangabanga bangazi lutho kanjani inkathi nkulunkulu futhi wonke umgudu ophathelene nelanga wakuphephetha kwasuka ezandleni zakhe futhi wahlala iminyaka eyizigidi eminingi kakhulu iminyaka yokukhanya ngaleya kwalokho futhi yonke into isekelwa ngamandla akhe nezwi lakhe haleluya yonke inkanyezi izofanele ileke endaweni yayo yebo mnumzane khona-ke wayethobe ngokwenele ukuba yehle futhi yenziwe omunye wethu ukuba sifela asinezaba uma yodwa yalezo zinkanyezi bekungenzeka ihambe isuke engoxeni yayo isuke emkhondweni wayo lapho ikhona uma lokhu bekungahamba bekungaphazamisa inqubo yonke inqubo yonke ifanele iphenduke ngokufanayo ncamashi ngoba eyodwa ithembele kwenye futhi inqubo kankulunkulu uma isekuzwanele kuphelele naye yonke into isebenza ngokuphelele kunjalo ngoba ifanele kodwa ibandla lingaze lithathe inqubo kankulunkulu lenza inqubo yalo qobo ingaleso sizathu sonke siphumile ekuvumelaneni ingaleso sizathu ibandla lintengantenga kakhulu ingaleso sizathu izwe lihlakazeka namuhle ngoba somukele izinqubo zethu qobo ingaleso sizathu izwe lezombusazwe lihlakazeka ingaleso sizathu izwe lezenkolo lihlakazekile ngenxa yokuthi sembukele inqubo esikundleni sokuthatha icebo laphakade likankulunkulu leminyaka amen ileyo inkathazo ngeze yilokho impela kuyiphutha ingenxa yokuthi bemukele enye into ethize ithole abantu kanjalo ngiyipresbyterian ngiyimethodist ngingowe-oneness ngingowe-threeness ngiyiwobakitha kumangalisa ukuthi ngeke sakuhlanganisa akukho lutho lokusihlanga unumzane nixone wenze kuphawulo kugqame ukwedlula konke ngikuzwile nomayi muphi umongameli noma iphini likamongameli ligwenze iminyaka elembalwa edlule ngenkathi esho ngelinye ilanga yini kathazo ngabantu basemelika balahlekele uthando nenhlonipho omunye komunye njengoba izakhamuzi zasemelika zidubulana zilahlala phansi emgoqeni singakwenza kanjani na hey uma ungeke wehluke kumuntu futhi umthande ngesikhathi esifanayo khona-ke thula ju uma ungeke umtshele njengoba bayi eqondisa umntwana wakhe ngengalo evumayo ukumgaxa ngayo entanyeni yakhe futhi amgone emva kwalokho kungcono kuyeke awuhambanga waya kude ngokwanele qobo lwakho ukwazi ukuthi ukhuluma ngani kunjalo ngingaphikisana nendoda ayibhela noma kunjalo isengumfo wethu ngizobamba isandla sayo ngeke ngimvumele azedlulele ngalokho uma ngikwenza uma ngingamtshelanga bengingeke ngibe umfo wethu olungile kuye kunjalo kodwa ngingamtshela futhi ngimtshele ukuthi ngiyamthanda futhi ngikufakazise kuye ukuthi ngiyamthanda awudingekile ukuba umdubulo omlahle phansi esitaladini ngiyahluka kumnumzane Kennedy nezombusazwe zakhe nenkolo yakhe kanjalo njalo kodwa yena akakufanelanga lokho qaba umnumzane abo impela akekho umuntu okufanele lokho ngakho-ke sithela ukuthi izwe lonke lonakele isizwe sangithi ezombusazwe izinqubo zezenkolo nakho konke konakele lilindile nje izwi likankulunkulu elaprofethelwa lalolu suku lulinde umuntu othile ukuba afike ngapha futhi aliqinisekise angazi noma usevele ukwenzile na khona-ke sikuphi manje-ke uma esekwenzile na uma ekwenzile khona-ke sikuphi na silusizi kakhulu ngasho into enzima ngonkosikazi Kennedy izikhathi ezithi azibe mbili ngaye elungisa izimfashini zezwe nalokhu kubunde ezinele zibe yindimbikimbi futhi ukuthi kanjani odadewethu nabo begunde ezinele zabo futhi bagqoka njengonkosikazi Kennedy ngathi njengojezabheli wasendulo lelo iqiniso ngiyakukholwa ngiyakholwa lokho ngiyamdabukela umama omncane lapho kulobu busuku nabantwana bakhe kunjalo impela kodwa ake ngibuze ukuthize ukuba uJacqueline Kennedy ubele yizwile imilayezo lokho abanye benu maphentekostali anakho mayelana nokuphungula izinwele zenu nezinto kungahle ukuba angaze ngisho aphungule izinwele kufanele nibe yiphentekostali futhi nisakwenza namanje ehe ehe angahle angakwenzi ukuba ube nethuba futhi wezomlezo niyabo eniwuzwile nakho lapho okhona sisendaweni embi bafo kunjalo impela yebo impela oh nkulunkulu kanjani ukuziphathe into ukufazane ngenye yezinto ehlanganise isizwe sakithi dawonu bungumgogodla futhi ubufazane ubumsulwa obukahle unkulunkulu abunike osifazane ukuba abe ngumama ngani sese sebuhambile
long ago has he
kudala bane abesifazane balelizwe ubumsulwa babo bakhothamela unkulunkulukazi bemfashini base-Hollywood bezifanekisa ngokwabo futhi bezigqokisa ngokwabo futhi benza njengoba lezi ezinye izingcweti zase-Hollywood zenza futhi izikhathi eziningi ukuthi ngisho begqoka ngokungamesaba unkulunkulu beheha ngokocansi kuthathwa njengemfashini emabandleni nabelusi ihemba kwepulpiti bengenaso isibindi bengenawo amandla kugcine kamoya ongcwele njengoloto ehlezi phansi lapho kukhathaza umphefulo wakhe nakokuningi kakhulu kwethikithi lokudla ukutshela abantu ukuthi akulungile yebo esikudingayo namuhla ukusiphula singathi esisiphule sesedlule kakhulu isikhathi manje ihora kungahle ukuba seledlule asikaze sibe nenye imvuselelo yazi niyibhekile kodwa angiyiboni embhalweni ngibheke uhlwitho olwabantu nje abayimbitshane kunjalo imbitshane nje yabantu abasoze bagetshwa ezweni lapho behamba usoze wazi ukuthi seluhambile kunjalo luzofika njengesele busuku futhi ume ngawunqamula umsebenzi ubemfishane ngenxa yabakhethiweyo kukhona abanye abakhethelwa ukuphila kuphakade siyakwazi lokho bonke ba abanokuphila kuphakade futhi uma be noma khona ke akayinqamuli ngenxa yabo akukho nyama eyosindiswa izwe selihlangane nembubiso yalo yonke iminyaka ezinkulungwane ezimbili siyazi ukuthi inqubo ihlakazekile yahlakazeka ezinsukwini zikanowa izinsuku zikakristu yahlakazeka futhi lapha ngo-1964 enyuka kushiya ini na iminyaka engamashumi amathathu nesithupha kuya kweminye eyizinkulungwane ezimbili amashumi amabili nanye ikhulu minyaka lamashumi amabili nanye yini eyenzekayo na umsebenzi lokhu kufanele unqanyulwe ube mfishane uJesu washo ubonakala kwalolu suku abakhethiweyo bayodukiswa futhi abayikusindiswa uma bekuye kwenzeka nakho lapho sikhona futhi ikhalenda liyasitshela ngokwesayensi ukuthi siqhele ngeminyaka eyishumi nanhlanu kulokho sikemuva kokwekhalenda lamaRoma ngokwekhalenda lamaJuda ukuthi sineminyaka eyishumi nanhlanu iminyaka engamashumi amabili ngemuva kulokho Wako, sikuphi na? Sibona izizwe ziyahlukana noIsrayeli uyaphaphama. Sibonakaliswa lezo leli bhayibheli elazibikezela ngalolu suku. Sibona izinto zomshini zenzeka. Manje umoya izihambisa imshini zalelo ziye lithenjisiwe ukuba zingene ebandleni lakhe ukuthi libaqhubele eCalvary ngaleya nasohlithweni futhi nakho lapho sikhona. Akumangalisi sihlakazeka, akukho lutho. Yona kake into eyadala umhlaba. Yena kanye leyo nto eyabekwa lapha emhlabeni ukuba ivule yena kanye into lezo zinqubo nako konke kunye wakuzogingqika kuzungeza lelizwi lelo ngonkulunkulu wamisa izwe uEinstein washo kweyakhe wathi kunye kuphela okuchaza umbhalo kukodwa kuphela okuchaza ngalelizwe ngokuba khona washo lokho ngamaHebheru eshumi nanye ngokukholwa siyaliqonde izwe le ngezwi kaNkulunkulu ukuthi amazwe adatshulwande wonke ngezwi likaNkulunkulu ilokho kuphela akekho omunye ongasho ukuthi lilenga kanjani lapho emoyeni nokuthi lingaphenduka kanjani futhi lenze amahora ngamashumi amabili nane alo lizungeza inkabazo nokunye nokunye kanjalo futhi lizungeza emkhondweni walo yonke indawo bese libuyele emuva endaweni efanayo futhi lingandokothi ligeje umzuzwana futhi yonke inkanyezi iphenduka esiyinginisayo kanjalo futhi zisizana lapho zihamba zizungeza ukuthi inyanga ibuka kanjani phansi lapho phezulu kolwandle uma leyo nyanga ike yaphuma endaweni yayo besiyombozwa ngamafiti ayikhulu amanzi ngomsuzwana nje noma emibili leyo nyanga bukani ngisho kungabhola imbobo lapha ninabantuni ibhola uoyela nibhola phansi lapha kungali ukuthi ugulu ukhele kangakanani kini na nibhola imbobo phansi lapha emhlabathini futhi nibuke esikhathini sakusihla ukuthi amakakazi lingena kanjani lizoletha amanzi phezulu epayipini lakho amanzi akho anosawoti impela kuyini na leyo nyanga iyalulawula ngaleya inqubo kaNkulunkulu icebo likaNkulunkulu ngumyalo kaNkulunkulu kodwa senza okwethu uqobo angeke sithathe kwakhe asisheshise manje ukuze asiqede njenga leyo nkathi kuyafana kuKhisimuzi siyalithola izwe lethu lihlakazeka Oh uNkulunkulu wagcotshwa futhi wethembise izwi lakhe wasigcoba emuva lapho futhi wasitshela wabatshela ngenkathi egcoba uJesu Kristu uPetru washo kosuku lePentecost wathi uJesu Kristu indodana efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu nezibonakaliso nezimangaliso lokho akwenza phakathi kwenu nina qobolweni niyazi bangofakazi futhi wathi emva kovuko nokunye ukuthi wakwenza kanjani ukuthi nayithatha kanjani ngezandla ezimbi inkosi yokuphila futhi nayibethela uNkulunkulu ayivusa futhi singofakazi wafika kanjani uNikodemu futhi wathi Rabi siyazi thina abafarisi izinkantolo zeSanhedrin phezulu lapho siyazi ukuthi wena ungumfundisi othunywe nguNkulunkulu akekho umuntu obengenza lezi zinto ozenzayo ngaphandle uma kungokukaNkulunkulu babazi ukuthi leso sithembiso sasingisa lapho futhi babazi sasinjalo kodwa izinqobo zabo zazibabophe kakhulu kwaze kwaba abakwazanga ukwenza lutho ngakho kunjalo namhlanje into efanayo impela angeke ukwenze uzoyekela ikhati lakho lobudlelwano kokuqala lapho ukwenza vele nje uma ke phandle lapho kulelozi likaNkulunkulu ngesinye isikhathi ubone ukuthi kwenzekani usuphelile awusazi waba ngothandwa ngabantu uyoxoshwa phakathi kwabo futhi konke okunye uma unenkonzo encane bazokubamba ngaleyo mali abangakwenza badonsele isixuku sisuke enkonzweni yakho badonse imali nezinto kodwa qaphelani nje uma kuza ezwini baqapheleni ukuthi basekela kanjani kuloko ngicabanga ukuthi inceku kaNkulunkulu ayikwazi lokho na uJesu wayazi ukuthi ngisho uJuda wayephakathi kwakhe kungani uJesu ekashongo ukuthi le kuJuda na isizathu esifanayo namhlanje ufanele ulinde lize lelo hora lifike ngalokho kukhohliza kunjalo bakutholile bazokuthola qaphelani kodwa babengayifuni indlela afika ngayo unjalo namuhla amabandla khona ke ayefuna izinqubo zawo zigcotshwe abafarisi babefuna inqubo yobufarisi igcotshwe abasadusi bafuna inqubo yabasadusi abakaherodi kanjalo kanjalo njalo kungaleyo ndlela namuhla uma bezohuma uNkulunkulu ezithumela ugcobo ukuthi agcobe iwanezi ohe nabangeke yini batshele ithunesi ngakho noma itrinesi noma ngabe kuyini na abengeke yini ama-assemblies atshele iwanesi ngakho na nginitshelile ukuthi besiqinisile imethodist ibiyotshele ibaptist womfana yabo simtholile nifune inqubo yenu igcotshwe kodwa uNkulunkulu wethembisa kuphela ukugcoba izwi lakhe amen ngiyazi lokho kuyasika kodwa yilokho kuyiqiniso uNkulunkulu akaguquki neze ugcoba izwi lakhe yebo mnumzana abagcotshiweyo izwi lithendisiwe lalowo nyaka lokho uNkulunkulu akugcobayo izwi elithendisiwe lalowo nyaka namhlanje bafuna inqubo yezemfundo ngani na ngakho ke bangenza noma yini abayifunayo futhi besalokhu bebambe ukuvuma kwabo kobuKristu wo uma banento ethize enkulu kakhulu lapho ungangena khona wehle kulayini nezinto nokuhlafuna ushungami nokukhahlelana ohlangothini nokuphuma futhi ube namaholo okuzilibozisa nezinto lapho nonke liphumela khona futhi nidlale ibasketball nezinto ezinjalo nginelutho melene ne-basketball, i-baseball, ibhola lezinyawo noma ngabe kuyini elikhulu uma lokho kuyikho konke uNkulunkulu ayikho isikhwama esikhulu somoya kodwa ke nginitshele sikudikela namuhla yizwi likaNkulunkulu eligcotshelwe lonyaka elizoveza amandla kamoya ongcwele futhi yebo lokho kulungile kodwa lokho akusikho kwebandla qhubona umzalo uzofanele wakhe ubujile kanjalo ukugcina ibandla ndawonye ungcono ukulothise noma ukuxoshe noma uthole ukuthize phakathi lapho ukuze lethe izwi emuva futhi ukuthi lokho yizinto zezwe wo ulixubanise nezwi likaNkulunkulu angeke ukwenze qha bo mnumzane yebo mnumzane manje bafuna inqubo izwe lizothatha inqubo manje siyathola inqubo encane ngayinye ngokwayo uqobo ngamunye wabo uthi ngifuna kuze kimi ngifuna kuze kokwami wo bathola imishini emikhulu futhi bafundisa abashumayeli lezi lezifana nalopho futhi babakhiphe babachamusele baphume mfana ngokuhlakanipha kuze he umfo ezwe amazwi akhe ukukhulunywa nokubhala kolwimi kwakhe kubi kakhulu uyazonda ngisho kungena epulpiti emuva kwelilodwa kodwa sikudingayo namuhla akusiye inqubo yemfundo akuzona izincwadi zezenkolo esikudingayo namhlanje ivangeli liphethwe ngamandla kaNkulunkulu kuqinisekisa izwi lalelihora lapho kuzoza umuntu othize ozosukuma futhi abize ubumnyama ngobumnyama nokumhlophe ngokumhlophe umuntu othize ozosukuma futhi akhulume iqiniso noma ngabe liyobuya isikhumba noma likuhlubule izimpahla noma yini likwenzayo ilokho impela ilokho ihora elikubizayo namhlanje kodwa abantu bafuna into ethize abantu namhlanje abesifazane bafuna ini na bafuna abantu umelusi ozosukuma futhi athi kulungile ungakwenza lokhu noma wenze lokho noma lokho kulungile akukho lutho kungalungile ngalokho standard lowo mshumayeli udinga ukubhanxabulo kwevangeli avumele izinwele eziphunguliwe ugcotshwe obhele qhabo wena uthi uhlanganisani lokho nalo na anazi yini ukuthi ingaphandle leni likhombisa kungaphakathi na alisho yini ipepeli ukuthi anifanele nenze lokho na akuvamile neze ngisho ukuba wesifazane akhuleke kanjalo futhi wena ndoda ufune into enjalo na bashumayeli angeke nakusho ngoba uzoyekela ikhadi lakho lenhlanganyelo umkhandlu omkhulu uzokukhahlela ukukhiphe uma usho okuthile ngakho uNkulunkulu size indoda ebiyocabanga kakhulu ngekhadi lomkhandlu noma ikhadi lenhlanganyelo kunoma ibiyokwenza ngobhaphathizo kamoya ongcwele lezi ungakwenza kanjani umoya ongcwele owaloba ibhayibheli uphike lokho akulobayo na awu izinsuku zezimangaliso wo asikudingi lokho namhlanje uphilise ngokukaNkulunkulu lezi ezinye izinto ukuthi ayikho into enjalo lokho ngokubhula lokho yiho ungukufunda inkodo wena mpofu wonakele yini indaba kawe na sidinga ivangeli uma umoya ongcwele ukuwe uma bengikutshela ukuthi impilo kaBeethoven ibikimi bengingabhala umculo ukuba uBeethoven waphila kimi bengizophila impilo kaBeethoven ukuba uShakespeare ubekimi bengingaqamba izinkondlo bengingabhala imidlalo ukuba uShakespeare wayehlala kimi futhi uma uJesu Kristu ephila kuwe imisebenzi ayenza yenezwi lakhe uyizwi lizoziqinisa ngalolu suku ngase impela isithembiso asinikezayo amen yilokho uNkulunkulu wakulindele yilokho okubambe izwe mifikane yini ehlanganise izwe endawonye izwe lezenkolo endawonye yizwi lakhe libambe noma yikuphi kwezwi endawonye ya abantu bafuna lelo hlobo lenqubo nokho bazoyithola sebevele bakuye njengamanje umkhandlu wamabandla omhlaba uzobanika lokho nje abakufunayo bonke ndawonye ngahlala kanjani lamaphentecostali kulezi zingungudela futhi angene eVatican City futhi abhale incwadi esatshalalisiwe bese ethi into engokomoya kakhulu engake ngayisho ngekathi ngihlele eceleni kukababa ongcwele uPapa Sibanibani ukuthi abe yiphentecostali futhi azi ukuthi kanjani inhlanganyelo efile emaphentecostali yonke into efile yonakele ayisekho isibuyele emuva ngokumfela ndawonye wamabandla lapho ingeyakhona kunjalo impela kodwa ibandla likaNkulunkulu ophilayo lowo mlobokazi uqhubekela phambili ngongo okufanayo nje futhi uyongena othithweni ngezi kunjalo izwi futhi izwi liyohlangana ndawonye uma siyingxenye kaNkulunkulu siyingxenye yalo sifanele sibe yizwi lakhe ngoba uyizwi kunjalo yebo mnumzane balenqabile izwi ligcotshiwe lesithembiso lalonyaka futhi njalo uyizwi uma uNkulunkulu esithumele eligcotshiwe izwi lithendisiwe futhi lalonyaka ngo-1946 ubeyoba ngofanayo ayenguye ngekathi efike ekuqaleni izwi ligcotshiwe lonyaka amaHebheru 13:2 aliphonsela ngoye ethangeni lakho bese uthi unguyezu lelamuhla naphakade kunjalo impela kuthi thina futhi ubezohlala nezwi elithenjisiwe likayise lalonyaka uma uJesu efika ubezoba yikho impela nje izwi elathi liyoba yilo kulonyaka yilokho eliya eyikho onyakeni wakhe yilokho Mose ayeyikho onyakeni wakhe yilokho uNowa ayeyikho onyakeni wakhe yilokho yonke indawo wonke umprofethi wake wafika futhi izwi uma lifika ekugcwaleni izwi lonke lenziwe inyama phakathi kwethu lenza khona impela nje lokho elakusho ukuthi liyokwenza kulowo nyaka uma lifika namhlanje beyoba nguJesu Kristu impela nje enza isithembiso sakhe salokho athembisa ukukwenza njengezwi nje wayeyizwi uIsaya wesishiyagalolunye isithupha nguJesu Kristu futhi ngenkathi enziwe inyama futhi wahlala phakathi kwethu kwaphila ncamashi lokho okwakwenza uMose washo ngapha encwadini kaExodus inkosi uNkulunkulu wakho noma uDeuteronomy inkosi uNkulunkulu wakho iyakuvusa umprofeti ofana nami futhi kuya kuthi noma ngubani ongayiki umlalela uyakunqunywa phakathi kwabantu futhi lapho efika wenza khona impela izwi lathi wayezokwenza futhi bathola amaphutha ngayo ngoba izinqubo zabo zazilinqumile futhi zenze izwi likaNkulunkulu alanga asebenza kubo yabo abazange bayikholwe into efana naleyo abazange balukholwe lolo hlobo lwezinto ngoba zase zisedlulile isikhathi bacabanga ho ngoba ulifakazisile izwi lakhe ukuthi liyafana ubeyo liqinisekise izwi namuhla njengoba aliqinisekise ngalo nkathi uzolilahla ngokwesabekayo yonke inqubo yehlelo ezweni uma efika emhlabeni namhlanje yilokho akwenzayo endaweni yokuqala lokho bekuyoba yinto abeyoyishaya ilokho impela akushaya ngekathi efika endaweni yokuqala njengoba enza ngaleyo nkathi ngakho ke bebeyokwenza ngalesi sikhathi futhi uthi wakwenza ke ngokuba akaliguquli neze izwi lakhe akayiguquli neze inqubo yakhe ihlala njalo ifana yizwi eligcotshiwe esikhathini ngasinye lonyaka kunjalo ngakho ke futhi njengoba sikuthola namhlanje obefika amacebo akhe okuhla nganisa izwi endawonye azonqatshwa njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi.
But listen, in closing I want to say this.
Kodwa lelali sengivala ngifuna ukusho lokho asithenjisanga inqubo asithenjiswanga ihlelo ihlelo elikhulu icebo elikhulu lohlobo oluthile kodwa asethenjiswa umbuso umbuso wangula phakade amen yilokho sithenjiswe khona ukuba nokuphila okuphakade kulombuso waphakade uthulumeni ulawulwa yinkosi yaphakade izwi layo eliphakade linikezelwe ngaphandle kubantu bakhe abanokuphila kuphakade futhi abantu abanokuphila kuphakade abazidli izinto zezwe kodwa kulotshiwe ukuthi umuntu uyakuphila ngalo lonke izwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngakho ke lapho thina sobabili manje semukela lo mbuso futhi sithola ukuthi kuyodlula kokubili izulu lomhlaba kodwa lelizwi alisoze ledlula futhi lelizwi umbuso leli yinkosi nombuso inqubo ukuphila ngokuncikho nalapha uma uNkulunkulu ahlilela izwe lakhe ngebandla yilolo liphi ibandla azolehlilela ngalo na bangaki olapho na amakhulu namakhulu namakhulu amabandla amahlela ahlukahlukene uma iKatolika liqinisile liphi lona iKatolika na uma iGreek Catholic iqinisile khona ke iRoma linephutha uma iRoma liqinisile iGreek linephutha ngakho ke yabo uma iMethodist iqinisile iBaptist inephutha uma iBaptist iqinisile iPentecostal inephutha uma iPentecostal iqinisile khona ke iPresbyterian inephutha niyabo ngakho ke nonke beniyodideka kakhulu kodwa uNkulunkulu akasishiyanga singenaye noma imuphi ufakazi noma imuphi umgomo esifanele sime ngawo lokho yilelizwi wathi izwi lomuntu malibe amanga nelami libe iqiniso kunjalo ukuba kuyodlula kokubili amazwi nomhlaba sitsheliwe lapha ukuthi semukela umbuso ongayikuze ngiyazangizwa yebo mnumzane lapho yonke lemibuso yezwe iwa manje futhi izwe lonke liyahlakazeka lokho sipapathizelwe embusweni ongenakunyakaziswa amen semukela umbuso.
So when the world falls apart,
ngakho ke uma izwe elihlakazeka sizalelwe kulombuso ongena kuhlakazeka yizwi likaNkulunkulu liphakade futhi simi kulokho alisoze lahlakazeka Sizwa kakhulu kuningi kakhulu ngale nqubo entsha ezoletha inqubo yezenkolo niyazi izoletha ukuthula phezu komhlaba lapho ikade likane wonke amaprotestani ehlangana ndawonye abanye babo bakholelwe ekuphiliseni ngokankulunkulu abanye abakholelwa futhi abanye bakholwa yilokhu futhi abanye bakholwa yilokho futhi ufanele ulahlekelwe ukuqophisana kwakho okukhulu obukade uqophisana ngakho ngaso sonke isikhathi inkolelo yakho yevangeli ukungena emkhandlwini womhlaba futhi lonke ihlelo lizofanele lingene lapho ngakho-ke uma ihlelo liqalekisiwe futhi ukusonta kulo lenzani na likuphosela imuva ngqo uma iRoma lingunina wehlelo futhi liyisilo nophawu lwesilo kodwa-ke benze isilo kuwo umkhandlu amabandla wonke ndawonye enza umfanekiso kuso isilo ngakho-ke kubuyele emuva ngqo ophawini lwesilo futhi inqubo yezwe ubuhlelo likhuphule inqubo ukuletha uphawu lwesilo futhi niyabona njengoba nje nami ngikubona lokho khona manje kuzophoqwa ukuthi konke lokho okungekho kokulokho osekuvele kumiswe ngokwenqubo umshini omkhulu hlezi lapho imishini lapho ilindele usathane ukuthi yangene kuyo ngezihambisa imishini yabo futhi uma kukwenza ngeke umuntu angashumayela ivangeli akukho muntu ngaphandle kokubango wale nqubo nanto uPaul esilo futhi ukhumbulane ngaleso sikhathi umlobokazi akasekho ngakho-ke niyabona ukuthi sekusondele kanjani kulungile ngakho niyabona ukuthi sikuphi ningabona ini lokhu kuncipha kukhulu lezi zinto abaqhubeka ngazo wo vukani nina bangcwele benkosi kungani nilala lapho kuphela kusondela na kungani nikwenza na ngesinye isikhathi uyona ususe usuku lwakho lomusa ungalokothi kwenze lokho yebo mnumzane manje le nqubo angeke ibangele ukuthula kwezwe uma lokho bekuyobangela ukuthula kwezwe wenzekani enkosini yokuthula okwakuyizwi na kungumphiki uKristu ekufundiseni kwakho kumelela impela nalokho unkulunkulu akumela lokho asitshela khona lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo bakholwa ukuthi lokho ngumpetho izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili ngenge into kubo abazi lutho ngazo lonke izwi nokunye nokunye abazi lutho ngalokho futhi bayaliphika kugcwalisa lokho impela umprofethi akusho kumuThimotheyu wesibili isahluko sesithathu bayakubanga banamawa labakhukhumele benesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi bephika amandla akho ezinsukwini zokugcina leyo nqubo ehlelile uPaul esilo benazi uma ungakaze ungizwe ngikusho phambilini ngingaleso sizathu ngikuzwiswe ubuhlungu kanzima kakhulu ngoba manje ngicabanga ukuthi isikhathi sesida siphele ngakho-ke kungakuhle kukuvumele kuze ngaphambili futhi kukhulume iqiniso ngakho nanto lapho likhona lokho ukuphawula kwesilo impela iRoma yayiyisilo futhi wayeyihlelo inhlangano yokuqala futhi siphuma kulo thina abantu bephentekostali ukuba singabi ngabahlanganyeli balo futhi sabuyela emuva ngqo njengenje ebuhlazweni bayo nengulube ekuzibhixeni kwayo emuva ngqo phakathi akumangalisi inqubo yethu yephentekostali siphelile kanjalo ne-Methodist ye-Baptist amabandla omkhandlu womhlaba nakho konke sebegwinywe amabandla omkhandlu enza uphawu noma noma umfanekiso kuso isilo ukusinika amandla aso futhi sasinekhanda elidebezelwe ukufa nokuphila-ke iRoma lobuheteni kuya kwiRoma lobuphapha ohe aphuphutheke kanjani amaprotestani nakhu lapha ukhona njengamanje uhlezi ngqo phakathi kwakho futhi akukho lutho ongalwenza inqubo isivele ibunjiwe bazoyithatha bangazi ukuthi sebeyithathile bazoba phakathi lapho yilokho kuphela angeke baphume kuyo sekuvele kwenziwe akusikho kungaziwe kubantu nakuba kunjalo kushunyeliwe kubulani uNkulunkulu unikeze ubufakazi bakho wakuqinisekisa ngezwi lakhe izinto athi wayezozenza wazenza nje impela ngakho-ke akunakuzithethelele yebo imishini yamanga ilethwe ngezinto nje ngamashini lokho uJesu akwenza nina ngamasiko enu nilenze ize izwi likaNkulunkulu ngokwenqaba lelo zwi leqiniso sebebuyela entweni efanayo futhi izimfundiso zabo nento efanayo njengoba babeyiye ekuqaleni futhi okuphikisana noKristu ukufundisa izwi emakholweni kulo nyaka futhi ubatshela ukuthi benqabe futhi bakwale ngenkathi uNkulunkulu enze izwi lakhe inyama phakathi kwabantu bakhe onyakeni ekuzalweni kaJesu Kristu ngokhisimuzo okuqala waba yini umnyakazi wobufarisi nawo wonke lamahlelo na wathi ungayi ngisho nakowodwa waleyo mihlangano uma ukwenza uzoxoshwa uma ukwenza libona ukuthi izinto ziphindaphindeka kanjani muwe futhi na kubani lo muntu na isiphi isikole avela kuso na yiliphi ikhadi lenhlanganyela nalo na yiliphi iqembu analo na uvelaphi lo muntu na njengoba uyafika namuhla njengoba yenza ngalo nkathi angeke sibe nalo muntu asibuse angeke sibe namuntu ukuba sitshele ukuthi asenzeni siyi-oneness siyi-threeness singama-presbyterian siyilokhu asidingeki ukuba sibekezelelane nakho uyazi wena ngeke kodwa kuphakathi kokuthi uzothatha izwi noma ubhubhe yilokho kuphela ayikho enye indlela ngaphandle kwalokho kodwa yilokho okusihlanganisa ndawonye umbuso kaNkulunkulu awusiwo umbuso walokhu awusiwo umbuso kaNkulunkulu awusiyo inqubo yalelizwe uJesu washo njalo uJesu wathi umbuso wami awusiwo owalelizwe kube bekunjalo izithunywa zami beziyokulwa uyizwi sifana noAbraham Abraham wemukela izwi futhi noma yini eyayiphambene nezwi wakubiza ngokungathi kwakungenjalo futhi noma yimuphi umntwana ozelwe ngeqiniso kaNkulunkulu emukela izwi likaNkulunkulu futhi angekatshali ukuthi noma ubani uthini yiphi inqubo ekhuluma ngokumelana nalolozwi izwi liyiqiniso noma kanjani uNkulunkulu ubophezelekile ukuhlangabezana nawe ezisekelweni zalezo zithembiso phandle kwalezo zithembiso angeke ahlangane nawe ngoba usuvele uzisike wasuka kuye ingaleso sizathu izwe lethu lihlakazeka ekuvaleni singathi sisho lokhu noma yini ephambene nalo kuba sengathi kwakungenjalo njengenqubo eyenziwe ngumuntu asikaze sikubuke lokho abomnumzane ngokubhaphathizwa ke kulombuso sihlezi manje ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu ohe nenkosi yethu egcotshiweyo kanye nathi sizondla ngombuso wayo izwe lithenjisiwe ligcotshiwe futhi laqinisekiswa khona phakathi kwethu amen nakho ke isithembiso sombuso wakhe senziwe ngqo phambi kwethu ayikho into engakususa kulo qhabo umnumzane uAbrahama nakuba umkakhe esemdala naye eyango kuba mdala ngaso sonke isikhathi akumkhathazanga nakancane akangabazanga ngezithembiso zikaNkulunkulu ngokungakholwa kungakhathaleki ukuthi ukusho kangakanani ukuthi akunakwenzeka angeke edlule ngakho wahlala nakho noma kanjani ngoba ngani na inkosi yayinaye imkhombisa imibono futhi bese ukuthi yine izokwenzeka futhi kwenzeka njengoba nje asho futhi wazi ukuthi kwakunguNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu enza isithembiso futhi wena uyasibona futhi yena uyasisho futhi siyenzeka futhi asisho futhi siyenzeka futhi asisho siyenzeka futhi asikaze sehlileke uNkulunkulu osuku wo sizondla ngalezi zithembiso zasezulwini zezwi lakhe elithenjisiwe lalonyaka wo sazi ngesiqini seko sangoqobo sokukhola ukuthi kuza amazulu amasha nomhlaba omusha amen izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba leli zulu lokuqala nomhlaba wokuqala uzodlula kodwa kuleli zulu elisha nomhlaba omusha washo uPaulu lapha encwadini yamaHebheru amashumi amabili ishumi nane amashumi amabili nehlanu wathi ngokuba semukela umbuso ongenakunyakaziswa singena kanjani kuwona hayi ngenqubo yezenkolo kodwa umbuso kaNkulunkulu ungaphakathi kuwe umbuso inkosi nezwi layo kuyefana futhi ungaphakathi kuwe uqinisekisa ihora siphila kulo manje isithembiso uNkulunkulu asenzela lonyaka naku lapha sikhona sihlezi nenkosi sihlezi ezindaweni zasezulwini simbuka enze lezi zinto futhi singasuka kanjani kulelozwi siyenqubweni ethile na kwenzani na kuphika izwi uzofanele wemukele ukuze wenqabe iqiniso ngaphambi kokuba ube nephutha kunjalo impela uyakukholwa lokho na ihora siphila kulo oh uNkulunkulu izwi liyahlakazeka nakho kulenga kwizilengisi amabhomu nakho kulenga into ukwenza ncamashi nje ibandla selilungele linanyatheliswe ngophawu ngaphakathi lilungele ukuza kuzoba nokuthululeka kukhulu kukamoya yebo mnumzane ukuhamba ngokushesha lelo bandla nokulithatha lingene eziphakaphakeni impela ngoba niyabo ibandla yizo umlobokazi futhi uKristu inkonzo yakhe kumlobokazi wakhe okungumzimba wakhe umzimba wasezulwini noma ngikonde ukuthi umzimba ongaphezulu kwemvelo wakhe lapha emzimbeni womoya emhlabeni. Umoya wakhe uphakathi lapho uphila ukuphila kwakhe khona ngo kuze kuthi yena nebandla beba munye emshadweni. Niyabo baba munye uyabathatha abancane njengesibalo ezinsukwini zokugcina. Futhi konake zonke lezi zintombi ezazilele phansi kwendlu enyakeni zonke zavuka yebo manje lokho kusemlindweni wesikhombisa unyaka webandla lesikhombisa ukugcina isikhathi sokuphela iLaodikeya ekupheleni lapho nje iqembe elincane labo lingena phakathi. Kodwa liletha konke ukuvuka kwabo bonke labo abafa eminyakeni yabo baphila kulelo zwi elamisela ngaphambili uNkulunkulu futhi lashunyayelwa kuba lenzeke ngalolo suku lapho sihamba sidlula kuleyo minyaka ebandla futhi sibone lona impela izwi elizohlangana nabo ngaleso sikhathi ukuthi Luther waphakama kanjani ukuthi sikuthola kanjani onyakeni kaLuther kwaphuma isilo esinobuso obufana nobumuntu buso futhi kwaphuma okwakungumguqulu okusho indoda futhi lapho yonke iminyaka ngamunye wahlangana ncamashi ngokwezidingakalo zezwi likaNkulunkulu futhi kanjalo nalonyaka uzohlangana ncamashi nesibonakaliso nesimangaliso nento uNkulunkulu ayethembisa kuyenza kuloli izinsuku zokugcina futhi ibandla qobolwalo lizolungela futhi lizoya ohlithweni noJesu ngoba sebukela umbuso ongena kuzanyazanyiswa awunakuzanyazanyiswa kodlula amazulu omhlaba epha lo mbuso awusoze wedlula.
Amen. I'm glad to be.
Amen. Ngiyajabula ukuba kulobu busuku. Amen. Kulobu busuku kulowo mbuso angijabula ukuba kuona. Oh hey, ukuba sembusweni. Lo. Cabanga nje yini obungazithembisa yona namhlanje na kweminye iminyaka eyishumi kuya kweyishumi nanhlanu uma umhlaba uyoma uma ungakumeli lokho wonke umuntu eshi ripoti wonke wesifazane uzodingeka phathe isiphamo emgwaqeni kanye nawe ephaketheni lakho ukuze uzivikele izichwanguchwangu uzokumisa kanjani na uzame ngangise New York ngeliviki futhi ngehlele ezansi kadabula lapho wamamayela kwakungelutho ngaphandle kwezixhwanguxhwangu zenjejane namacece endlebeni yayo nezinwele ezikanywe zabhekiswe emuva zigqoke amalekothadi namantombazane namabhigini amancane kwakubiza kanjalo ewagqokile kanjalo phandle esiteladini futhi umphakathi uzodingeka ubanikeze ilungelo lendlela wo yini indaba ngalelizwe na ngenxa yokuthi yisibonakali iso sokubona kokuziphatha kahle isizwe esilahle nguNkulunkulu ilokho kuphela ungakha kanjani phezulu kwamalahle amanxiwa athile kanjalo na uzokwenza kanjani lapho izixhwanguxhwangu zihamba emgwaqeni futhi izidubula yena kanye umongameli aphume emotweni yakhe na futhi ngobunye busuku indoda yehotelana labahamba ngomgwaqo ibheke amaraketi nako konke yahamba ngo yangena nje futhi yaxuma ngaphambi kombutho wa boyisa aseTexas nanga phezulu kwekhulu nokuthile emi lapho yahamba yaqonda phakathi futhi wonke umuntu eyibuka yahosha isiphamo sayo yadubula indoda yayibulala ngonya futhi yaphuma iyoziphendulela ecaleni ukuthi iyahlanya futhi iphume ikhululeke edolobheni lakithi ngo indoda yaqonda ngo igarage ngolunye usuku esigungwini sincane sebhizinisi futhi yathatha indoda eyayingumthengisi wezimoto yayingamthandi futhi yakhipha isibhamu yamdubula kani noma kahlani futhi yathi yayihlanya bayijitela yahamba uma kungubuhlanya kuphendulelwa eceleni ngaleyo ndoda khona-ke futhi u-Oswald naye wayenethuba wayefanele abe nethuba lokuziphendulela eceleni ukuthi uyahlanya kuyini nokho na niyabona ukuthi kukuphi yonke into isigejane esikhulu sokonakala yonke into inecala nezwe lonke limi linecala nebandla limi linecala phambi kukaNkulunkulu. Amen. Akumangalisi sihlakazeka asikhuleke. Nkosi uNkulunkulu nakho lapha sikhona ihora lilapha baba kungahle ukuba isikhathi sesedlule kunoma sicabanga mhlawumbe inkohlakalo isingene kakhulu futhi inkumbi kade idla lenkasa kuze kuthi konke ukuphila kusekho ngiyakhuleka kuwe Nkosi ukuba ube nomusa Sipe Nkosi uma kukhona wesilisa noma wesifazane umfana noma intombazane bukhoneni manje ongakwazi ukuthi bazokwayemukela wena khona manje baba kungahle kube yigama lokugcina eliyoke liye encwadini liphume eShrift Report ukuthi sisakhothamisa amakhanda ethu ngabe lowo muntu lapha ubengaziphakamisa isandla sakho uthi Ford Benham ngenelisekile ngokuphelele ukuthi lokho okushilo kuqinisile izwe liyahlakazeka futhi semukela umbuso ongasoze akazeka futhi njengami nje akeqinisekile ukuthi ngabe ngikulowo mbuso noma cha ungathembele kutheni uke waba nohlobo luthile olusetshenziwe lwamadlingozi ungathembele kutheni uke wakhuluma ngezilimi ngiyakholela kulezo zinto impela ngiyakholela ukukhulumeni ngezilimi kodwa ngibezwile odevel bekhuluma ngezilimi futhi benikeza incazelo kukho bebhala ngezilimi ezingaziwe abathakathi nebo angeke wedlule ngakulokho kodwa uma kuphila kukaJesu Kristu kukuwe kuyochitha impilo yakho konke kukholwa yilo lonke izwi likaNkulunkulu ngoba ngeke aziphike yena uqobo uyizwe manje uma iyizwi futhi ekuwe futhi kona ngeke ukuthi awu futhi Branham ngiyakutshela ngeke nje ngikuthathe lokho angikukholwa lokhu lezi zinto eza lolu suku futhi lapha kuthenjiselwe lolu suku wo mfowethu ukhohlisiwe umoya othile ungene phezu kwakho futhi wokukhohlisa nelekazi uma wena noma ndoda noma ngabe ungubani uma lezo zinto eziyizwa ngempela ezwini uJesu Kristu azifela kungesi konje ukuba nebandla noma ukuba neqembu elinamadlingozi kodwa ukuba neqembu elinomoya wakhe uhlala kuye umlobokazi wakhe izwi lakhe eliphakathi lapho lonke izwi liqinisile futhi uyazi ukuthi yalisebenzi ngawe ngaleyo ndlela uyazi kunezinto ebhayibhelini ongeke nje ukholwe ukuthi izinjalo futhi ufuna ukukhunjula emkhulekweni na manje wonke amehlo evaliwe lonke ikhanda likhothembe ngiyazibuza uma ngaleli hora eseliphuzile lapho kungahle ukuthi icishe sesedlule isikhathi sokuzwa yabo ngoba kuzofika isikhathi esinjenga leso lapho umoya kaNkuluNkulu uyobe sewuthathiwe emhlabeni angeke usaba khona ibandla lizohlala isikhashana kunjalo lishumayela ngoba lizofanele lishumayele kwabalahle phakade njengoba nje yonke inkonzo yakwenza yehla idabula onyakeni ingcenye yokugcina yayo yonke inkonzo ishunyayelwe kwabalahlwe phakade futhi kuyoba khona inkonzo manje eyoshumayela kwabalahlwe phakade emuva kokuba sebenqabe ukulemukela kodwa uma kusabonakala kunenhlanhla enhlizweni yakho ukuthi ubungathanda ukuba noKristu kuwe nalo lonke izwe lifile ubungaziphakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule emkhulekeni Ford Branham inkosi ibusise yebo yebo izandla eziyishumi noma eziyishumi nanhlano engaba khona omunye ngaphambi kokuba sikhuleke na manje silungiselela ukuvala cishe emizuzwini emibili noma emithathu uNkulunkulu akubusise nenekazi cabanga njengakho cabanga ngakho kungathiwani uma kungaba le hithi kakhulu na ubungathini kuba ubungumuntu wokugcina abeyoke angongoze eminyango na liyahlakazeka siyakwazi lokho angeke wahlala lapha lokho yinto eqinisekile angeke wahlala lapha uyahamba kumake nje uyahamba futhi uma musa kusetshenziswa nje ungathi ngiyasonta uzoqiniseka ngalokho uma uKristu engakushiyi kuwe uze yonke ingqondo yakho inhliziyo umphefumulo umzimba wena uthi awu ngicabanga awunamcabango ozayo mfowethu mawube kuwe umqondo wokuKristu ngicabanga ukuthi izinsuku azifanele ukuba zibe ngicabanga ukuthi lokhu akufanele kube njalo ngicabanga ukuthi izwi yalisho khona lokhu asinawo umcabango ofikayo uma umqondo kaKristu kithi kodwa ke sizoliqonda lelozi ukuthi iliqiniso futhi liphila ngokuthi angeke walivimba nguKristu khipha ukuphila emvinini wekhabe ukufake futhi ukufake emvinini wethanga lizothela amakhabe angeke walivimbela kukho ngoba ukuphila kukulo futhi uma uthi awu angikukholwa lokho izwi lapha kodwa ke lokho akusiwo umoya kaKristu yabo ukhona omunye umoya kuwe ngabe ukhona omunye ngaphambi kokuba sikhululeke na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nawe wena yebo kuhle lokho manje omunye umuntu umzozwana nje manje uNkulunkulu akubusise emfosi encane wena nenekazi elincane wena dadewethu uNkulunkulu akubusise nawe kulungile ngabe ukhona omunye na uNkulunkulu akubusise emuva lapho ungesabi manje ungabi namahloni manje kusase busuku kungahle ukuba sesedlule kakhulu isikhathi yabo kungahle kube kulobu busuku leyo nhliziyo iyeka kushaya kungahle kube yilobu busuku olenqaba ngabo isikhathi sakho sokugcina bangake phakathi lapha abangenawo umbhapathizo kamoya ongcwele phakamisani izandla zenu niyazi ukuthi aninawo na he yileyo ndlela ongena ngayo umoya ongcwele nguKristu yileyo ndlela obekwe uphawu ngayo embusweni ngoba seFesu besine amashumi amathathu ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka ngawo uphawu kuze kube lusuku lomhlengwa kwenu futhi uma unemicabango yaleli iBhayibheli ukuthi alisile iqiniso khona ke umoya kuwe awusuye uKristu ngoba uKristu uyizwi ukhona umbuso ongena kunyakaziswa lelo yizwi lowo ngumbuso ongena kunyakaziswa kodlula amazulu nomhlaba kepha yizwi lama lisoze uma izwi likuwe uma nihlala kimi nezwi lami likini celani nikuthandayo nizokwenzelwa khona imisebenzi engiyenzayo mina uJohane ongcwele 12:18 imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ngisho engaphezu kwalokhu ukuba ngiya kubaba kusezikashana nezo angeke nisangibone lokho niyongibona nina ngokuba ngiya kuba nani ngibe kini uze kube sekupheleni kwezwe isizalo ukuthi wawuyini imisebenzi yakhe nibone uma ibuyiselwe kithi ezinsukwini zokugcina nilenqabile na ezweni lonke futhi izwe liphinde liyahlakazeka futhi kulokhisimuzi njengoba kwakunjalo ngalokhisimuzi labothe sezulwini bekukhona izandla eziningi eziphakanyisiwe lapha kulobu busuku mhlawumbe amashumi amathathu noma amashumi amane kuleliqembu elincane labantu eziphakamile kulobu busuku okungukuthi bebazi ukuthi bebengekho nje lapho abebefanele babe khona bebazi ukuthi awuhlalanga kubo esilinganisweni abanye mhlawumbe into ethize ephepelini bathi ngivele nje ngiyakwemukela ngoba ngicabanga nje mhlawumbe bengifanele kodwa Nkosi wethembisa ukuthi uzoba yizwi futhi uyizwi futhi ngiyakuza kini futhi ngizazise kini futhi ngizenze ngaziwe kini sitshela ukuthi izinqubo zakho inqubo yakho ayiguquki ngenkathi ufika etestamenteni elidala wathi izwi lafika kubaprofeti futhi ngenkathi likwenza baprofetha futhi lafezeka ngoba kwakunguNkulunkulu manje siyaqonda ukuthi ngekathi usithuma futhi usiyala ukuba siye ezweni lonke nokuthi senze abafundi futhi wena wathi uma yena umoya ongcwele sefikile phezukwenu uzoletha lezi zinto enginifundise zona enkumbulweni yenu lokho futhi uyonikhombisa izinto ezizayo noma kunjalo uNkulunkulu endulo nangezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofeti uloli izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu
The Holy Ghost itself coming.
Umoya ongcwele qobolwawo uyeza umambulu wezwi elilotshiwe nomkhombisi wezinto ezizayo wathi izwi likaNkulunkulu kumaHebheru esine libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili umahluleli wemicabango osenhliziyweni futhi eyisoni nendoda yebandla namhlanje ingahlala futhi kubone wena wenza okufanayo futhi kubize ngomoya omubi njengoba benze ezinsukwini ezedlule uma bebize inkosi yendlu ngoBelzebule futhi siya kubona Nkosi uNkulunkulu yini enye esingayenza manje na kukhona izinhliziyo ezilambile lapha eziphakamise izandla zazo zithathe khona manje Nkosi cwalisa inhliziyo ngayinye ngothando lwakho siphe khona futhi sisakhothemisa amakhanda ethu uma nina eniphakamise izandla zenu ningathanda ukuza ngapha ngasemsamo lapha ningasehlisi niyabo lo mzuzwane olandelayo nje manje sikubani ngqo masinyane impela futhi nize lapha nime nje lobu kungahle kube ubusuku enemukela ngabo umoya ongcwele bangani bukani lokhu angeke kuhlale njalo khona kuzophela uyaphela khona manje futhi kungenzeka ukuthi sekuvele kuphelile kepha inqobo nje uma uzama ukufisa ukufika kuKristu khona ke lapho ngempela kukhona ukuthize lapho nokho okukudwensayo ngaleyo ndlela ngeke nize manje futhi nime khona lapha nenzele umkhuleko na nina enifisa ukukwenza ningahamba nikhuphuke nizukeze yalithatha umzuzwana nje ngenkathi sisalokhu sisakhothamise amakhanda ethu manje abantu bayakhuphuka ngo kunjalo khuphukani nizungeze altare nithi izwe liyahlakazeka ngifuni izwe kimi ngifuna umbuso kimi lowo ongeke uhlakazeke uJesu wathi akukho okuyolahleka ngiyokuvusa futhi ngezinsuku zokugcina yebo ngiyokuvusa uyothembisa ngakho ke angeke uhlakazeke uNkulunkulu uzolivusa angekathali ukuthi kuyini uzolivusa benazi ukuthi akukho lutho olungashabalaliswa ngumuntu na yikho into engashabalaliswa wena uthi uthini ngomlilo uma ushisa kwethile kuphele nyana akukushabalalizi ngamathomu nje phakathi lapho uhlakaza lawo makhemikhali bese uthola ukushisa kuwo ubuyele muva ngqo esimweni sakho sasekuqaleni indlela esasiyiyo ekuqaleni ama acid amagesi lokukhanya nokunye nokunye njengoba kwakunjalo angeke washabalalisa lutho uma yizwe elime isikhathi eside ngokwenele ungahle kuphinde kubuye kwesinye isiqephu sephepha noma isinye isihlahla noba ngabe yini oyishisayo yabo ungeke kushabalalise uNkulunkulu ukwenze kanjalo wo ngeke uyishabalalise indalo kaNkulunkulu kunjalo impela ngakho ke angavusa kakhulu kangakanani lokho akuthembisile ngeke uze na bangaba khona abanye manje na kukhona intombi encane lapha akusiyo ingxenye yalabo abaphakamise izandla zabo ngicabange ukuthi benikuqondile ngempela ngenkathi iphakamise izandla zenu kakhulukazi emlayezweni onjalo bangakikini phakathi lapha manje namakhanda yenu ekhotheme owazi lokhu ukuthi limbonile uNkulunkulu egcine isithembiso sakhe khona lapha ngaphesheya kwalomsamo futhi uyazazi izimfihlo zenhliziyo na kanye akagaze nakanye ake asho noma yini ngaphandle kwalokho okwenzekile niyazi lokho oyiqiniso emihlanganweni yonke indawo khona impela nje uJesu Kristu akwenza ngekathi wayelapha emhlabeni ukwenzile futhi niyakwazi lokho niyakwazi lokho ngicabanga ngokuphilisa kwakhe emavikini amabili edlule laphambi kokuba ngiye eNew York kwakukhona inenekazi elingenayo linindavuzo ephinjeni umoya ongcwele wakhuluma kulo emhlanganweni lapha lalilapho ngesonto nomdlavuza esiqeshini sendwangu laliwukhohlelile waphuma odokotela bawubuka futhi bathi ukuphila kuphumile emdlavuzeni futhi uvele wadedeleka futhi liwukhohlelile waphuma futhi lingena linomdlavuza ezindlaleni zabesifazane futhi lalinawo lapho nesithombe esikhulisiwe nesitatimende sikadokotela nawo laliwuchamile ezinsukwini ezimbili kamuva umfomncane emile lapho owayengena kumbulo kusukela ezinyangeni lezinyanga wayewile futhi walimala kingemuva lekhanda lakhe wayengazazi ngisho ukuthi wayengubani noma ukuthi wayekuphi ngezwi nje lomkhuleko nokubeka izandla kuye ngathi ubani kamala kona wathi Billy Dukes ngathi ngineminyaka mingaki na wathi ngineminyaka eyisishiyagalolunye ubudala wathi ngikuphi na amandla kaNkulunkulu ngifisa sengathi ngabe beninami eColorado emavikini ambalwa edlule ngenkathi ukuthize kwenzeka obekuyonishukumisa ukwazi ukuthi kwakuyini sisesikhathini sokuphela mngani Musa ungabe usakususa lokho woza uma ekhona omunye lapha kuphuka uzokhuphuka na uzokuza na manje maungezi yabo angeke ngingi wonke engingakwenza ukunitshela iqiniso nje yabo phela ke kukini njengonowa wangena umkhumbi ovaleka ngemuva kwakhe akwenzekanga lutho isikhashana kodwa izwe laphupha ngaphandle futhi izwe laqhubeka ngokuphila ngokufanayo nje yabo uPilato wahamba waqhubekela phambili emva kokuba esebelthele uJesu ngizoshumayela ngalokho ebusukile bombala igazi ezandleni zakhe akho inkosi ithanda qaphelani manje ngabe ukhona umunye ngaphambi kokuba sivale na manje ngizocela abesifazane nabesilisa abazinikele ngempela uwazi uNkulunkulu ukuba ehle futhi ame lapha futhi abeke izandla phezulu laba bantu lokhu kungahle kube yisikhathi sokugcina ukuthi bayoke baphinde balithole leli thuba abanye benu bantu abazinikele abamaziyo uNkulunkulu yenyukani futhi nime nalabo bantu banamakhadi aphingi kubo cishe bonke lokho kusho ukuthi banjalo bayizihambi phakathi kwenu ngicabanga ukuthi kunjalo wozobeka izandla zakho phezulu kwabo abanye bamalunga elife tabelakele wozani lapha abanye benu bazalane phezulu lapha nifuna ukuza na wozani leli yihora ani nikuthandi lokhu kubantu na hey kuphi ukushisekela kwethu na iphi into yethu ethize senza sihambe siqhubekele phambili na yini kachazo na manje uma izithameli zizolinda umzuzwana nje kulomkhuleko nina abantu enimi lapha manje bukani ningethembeli emadlingozini yathile nakuba kunamadlingozi kukho ungathembeli ekutheni uzokhuluma ngezilimi noma cha ungacabangi lutho ngakho uNkulunkulu uzokunakekela lokho niyabo cela uJesu Kristu ukuba angene empilweni yakho futhi azenze aphile yena uqobo kuwe ufuni eminye imicabango eminingi engeyakho uqobo ufuni imicabango yakhe mawube kini lo mqondo wokuKristu wo lokhu yi lokhu awu uzozwa lezi zinto obukugcina kanye manje bukani ngifuna zonke izithameli ukuba nime ngezinyawo zenu lapha ya manje nina abantu abathandekayo enikhuphukela lapha lenzele ophaphathizo kamoya ongcwele kusasa ukubonga akukho ukusebenza kusasa lona ngumphefumulo wakho mfowethu tetewethu lesi yisiphetho sakho saphakade lokhu kuphakathi kokuthi kumanje noma kusoze futhi ngoba nje uma uzwa lokho kudonsa kuncane futhi cabanga nje ngalamaqiniso alele ngqo phambi kwethu ningabi ngabafile kulezo zinto bafo uyikho ngempela kufakazelwe ngempela kuphelele ngaso sonke isikhathi futhi yizwe eliqinisiwe ubuka indoda emi khona lapha angisalazi igama layo ngikholwa ukuthi nguBlair umfundisi Blair ngenkathi ngangingale Hot Springs lapha kubemdala ngaphakamisa phandle lapho ezithameli leyo ndoda ihlezi lapho nomoya omubi wawuzama ukufinyelela kuleyo ndoda ukuyenza ingingabaze manje bhekisisani ukuthi kwenzekani ngathi ungahle ungidinge ngesinye isikhathi uyabo ngokungesikho nje kodwa amaviki ambalwa nje edlule kwaze kwathi umkakhe wangibiza indoda yayifa yabo futhi indoda yayemukela yayazike ukuthi kwakungudevele zama ukuyithola ukuba ikholwe ukuthi kwakuluhlobo oluthile lwehlaya ngokukhohlisa noma ukuthi kodwa wayengakwazi kanjani lokho na wacabanga ngakho-ke yena ngomkhuleko saxosha umubi kuye futhi khona ke emavikini embalwa edlule niyabo uSathane wayazi ukuthi leso sikhathi sasiza lapho ayeyobelele khona nokuvuvukala ohlabothini lwakhe ngikholwa ukuthi umkakhe washo noma okuthize enomkhuhlane omkhulu ehema ekhanda lakhe kungaziwa ukuthi kwakuyini ukutheleleka okuthile ohlangothini lwakhe kuvuvukalisa izinhlangothi zakhe futhi umkakhe omncane wangishayela ucinge eTucson kathi wethu unalo iduku na ngikholwa ukuthi wayenokuthile okunye lapho isikhafu esincane noma ukuthize ngathi ngiyakubona thatha lokhu ukubeke kumfo wethu Blair egameni lenkosi Jesu futhi wayemcelile ukuba eze azoshaya ucingo akungathiwani ukuba uSathane wayephumelele futhi wamenza wangakukholwa futhi azi ukuthi kwakulapho na ubengeke ame lapho kulobusuku nephepheli lakhe phezu kwenhliziyo yakhe niyabo uSathane zama ukukwenza ungakukholwa lokhu kunjalo alo ungakulaleli kubulali uJesu Kristu uyena izona lomuntu laphakade niyabo lezi zinto zifakazelwe kanjalo manje makuthi sonke nje nina lapha ealtare masiphakamise izandla zenu nje futhi sithi oh siJesu ngisize khona manje ngamunye ekhuleka ngoba uJesu ezulwini sihlangene lapha oh uNkulunkulu kuphakathi kokufa nokuphila ngalaba bantu bamile lapha makuthi umoya ongcwele ungene empilweni yabo njengamanje kwangathi amandla kaNkulunkulu angeza abakhuphulile bazungeza leli athare kwangathi angeza kube ekuvikeni kukaKristu futhi azobanika lokho kuphila okukhulu kuphakade lokho abakufunayo Nkosi amabandla yonke indawo yafa amanzi komoya bonakala isuso emhlabeni futhi ngenkathi kusekhona ithuba lababantu ukuba beze ngaphansi komthombo baphe Nkosi ukuthi imiphefulo yabo yomenkwe kulobusuku elambile neyomela uNkulunkulu kwangathi ingagcwaliswa ngomoya ongcwele khona manje siphe khona Nkosi makuthi izihawu zakho nomusa kube phezukwabo manje nje nje cile ikhanda lakho qhubeka ukhuleke qhubeka nje ukhuleke wonke umuntu niyabo qhubekani nje nikhuleke ngiyanikhulekela ngizokwenza konke ngingakwenza kodwa ngeke ngininike umoya ongcwele uNkulunkulu uzofanele akwenze bukani umbani uKristu phambi kwenu ngqo engqondweni yenu bukani phandle lapho futhi nibone uma nibone uKristu phambi kwenu njengoba nivala amehlo enu kodwa-ke hambani niye kuye ngqo futhi lithi Inkosi Jesu ngilapha wena nami sizoba munye kusukela kulokhu kuqhubeke ngizothatha lonke izwi ongitshele lona kulobu busuku manje hlalani lapho nje ibani lokhu lihlezi uma nihlala kulobu busuku kusasa ngosuku olulandelayo hlalani nje kuze konke kwedlule khulekani nikhole ukuthi uNkulunkulu uzonigcwalisa ngompapathizo kamoya ongcwele woza lapha Doni bahole ngomkhuleko uNkulunkulu akubusise Doni.